Blog Talk Radio.
Thank you.
Baramukije inshuti muteze amatwi radita avuka ivugira i Washington DC. Turi kuwa kabiri, ni tariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye, ntangire mbaramutsa neza yuko muri amahoro, kandi tubayikaze mu kiganiro cya radita avuka cy'uyu mugoroba. Bimugora rero biraneje kongera kubana namwe n'izira yuko mwagize weekend nziza. Chimire Edouard Kabagema, Chantal Nyange, Jean Bosco Ngarama babanye namwe ejo kuwa mbere. Nahoze mbona abantu bo muri Rusizi cyangwa ku by'umwihariko kubanyandikira nyine ku kiganiro cyabaye ejo, bashimira ikiganiro cy'ubukenemero by'abaturage gitegurwa na Edouard Kabagema, ariko ku by'umwihariko bashimira Jean Bosco Ngarama ukomoka hariya nyine muri Rusizi. Yavuga benshi barangira bati turamuzi, twariganye, ibyo arimo kuvuga ni ukuri. Ugasanga n'abanyarwanda burya biterwa n'umuntu wavuze cyangwa watanze ikiganiro kuba baba bibuka abantu bavuga ati kanaka ndamuzi, yabaye umuyobozi aha n'aha, ibyo avuga ni ukuri. Ahubwo mudushakira umwanya kugira ngo tuvuge ibindi bitandukanye. Ni testimony rero mbona ko u Rwanda ari ruto cyane kandi abanyarwanda turaziranye, n'ubwo utabuze umuntu direct ariko ubuzo bavukanye, ubuzo biganye. Kuri njye rero biba ari ibintu binkoraho, iyo numva umuntu ambwira ati kanaka ndamuzi, ibyo avuga mbimuziho. Ubona yuko abanyarwanda burya dufite umwihariko wacu wo kumenyana no kumenya ibibazo byacu ku by'umwihariko. Nk'iyo umuntu ambwira ati ibyo avuga ndabizi, nanjye nazabitanga ubuhamya. Ibyo nabikomeza mu kiganiro cya Jean Bosco Ngarama yagiranye na Edouard Kabagema ejo hashize. Munyemere twinjire mu kiganiro cyacu cy'umugoroba. Ikiganiro cy'umugoroba kiza kuba kigize ingingo eshatu. Turaza kureba dutangira ku rubanza rwa Paul Rusesabagina. Murabona yuko rwatangiye ejo tariki ya 17, ariko rugasubikwa bitewe n'uko nyir'ubwite Rusesabagina atagaragaye mu rukiko. Bakavuga yuko rero bagomba gushaka uburyo bazana Rusesabagina, mu rukiko. Uyu munsi tariki ya 18 urukiko rwateranye rwanzura yuko ruzakomeza Rusesabagina atarwitabiriye, kuko bavuga yuko amabwiriza yose yubahirijwe ariko akaba ataritabira urukiko. Kuri nyuma nifuje kubana n'abanyamategeko, ariko ku munota wa nyuma ntabwo bikunze. Nari nifuje ko tubana na Charles Kambanda, ntabwo bikunze. Twari twifuje ko tubana na Metero Rusagara, ntabwo bikunze. Abanyamategeko ntabwo turi kumwe nabo, nagerageje kugira ngo mbazane bitewe n'uko mwatwarikiye muri benshi kuri nyuma, ariko ntabwo bikunze. Ariko mu biganiro bitawenda bazaza bagira icyo bavuga mu rwego rw'amategeko. Ariko turabana na Roger Rusesabagina, atubwire nk'umuhungu wa Rusesabagina bo uko bakira iyi myitwarire y'u Rwanda, barimo gushaka kuzana Paul ku mbaraga muri no rubanza. Turaza kubireba birambuye mu kanya. Turaza kureba ku ngingo ya kabiri ikiganiro Karisse Sankara yagiranye n'ikinyamakuru nyine cyo mu Rwanda The Chronicle, avuga ati General Kayumba yanyijeje kungira Minisitiri wa Justice cyangwa Prosecutor General. Numva kuvuga ngo Sankara aravuga ngo Kayumba yamwijeje kuzamugira Minisitiri w'ubutabera cyangwa harya babyita umushinjacyaha mukuru, niba ariko babyita sindibuka, ariko nzi ko ari Prosecutor General. Ibyo yabitangaje muri iki kinyamakuru rero, iyi nkuru ikaba yaranditswe yasohotse ku tariki 17, ariko bavuga ko baganiriye 16 one day before, nuva ku munsi ubanziriza nyine. Bigaragara yuko ubona yuko uru rubanza rukubiyemo ibintu byinshi cyane, baba bategura muri public cyangwa abanyamahanga kugira ngo babyumve. Nyina interview ya Sankara niyo abantu barimo kubaza bati usibye umuswa wabyemera, Sankara ni muntu ki ku buryo yavuga ati nijejwe ibi n'ibi n'ibi. By the way, uru rubanza ni urwa MSD na FRN, ariko ugasanga interview iravuga ihuriro nyarwanda RNC na Kayumba Nyamwasa. Abantu bakavuga bati bihuriye he kuvuga ngo Sankara asubira mu rubanza, mu rubanza rw'ubujurire ku byaha aregwa cyakurikiranyweho, ari ugasanga interview iravuga Kayumba na RNC. Iyo nkuru nayo tubaza kureba mu buryo burambuye. Patrick Wariraya idusomeye, araza kutubwira isomo abona twayivanamo. Turaza kureba muri diplomasi. Muri diplomasi tumaze iminsi tubona ingendo z'abamvoye spesiyale cyangwa intumwa zidasanzwe zimaze iminsi zizenguruka akarere. Ejo mwabonye amvoye spesiyale wa Uganda ajya i Kigali guhura na Kagame. Sibyo ko n'abanyamakuru mwabivuga bati byaba byabaye ku cyumweru, ariko ntibibaza impamvu byavuzwe ejo. Ntabwo mbikora ku materi kuko ntabwo nzi niba ari ku cyumweru cyangwa ejo, kuwa mbere cy'ingenzi ko tubona ko amvoye spesiyale wo mu gihugu cya Uganda yari ikigari mu Rwanda ahura na Kagame ibyakurikiyeho rero ibitutsi byakurikiyeho yaba mu kinyama kuri gp.com yaba kuri Twitter Yolanda Makuru umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda bigaragara yuko ubutumwa wenda bwashyikirijwe Kaga butari in favor no kuvuga ngo butari ubutumwa mukora ku mutima niyo mpamvu tubona imyitwarire nk'iyo umuvugizi wa guverinoma Yolanda Makuru atukana kariya kageni k'abashumba abantu benshi bibaziye rero nk'uko nanjye byibazaga abakurikiye kuri Facebook yanjye nibaza nti ubu butumwa bukubiyemo iki mu gihe tuvuga envoyé spécial wagiye i Kigali hari n'uwagiye muri Tanzania hari n'uwari amaze iminsi agiye i Nairobi ku buryo ubona ko muri East African Community aba envoyé spécial cyangwa intumwa zidasanzwe zijyanye n'ubutumwa zihurungika ku bakuru b'ibihugu zimaze iminsi zitambuka ubwo ndavuga ku ruhande rwa Uganda ku by'umwihariko ku bihugu bitatu u Rwanda Tanzania na Kenya tutirengagije no ku ruhande rw'u Burundi nabo bamaze iminsi baborezanye ubutumwa mu bihugu bitandukanye mugenzi wanjye Maitre Ventura avuze ati bishobora kuba uyu muryango ugiye gukorera muri East Africa diplomasi idakora muri East Africa abenshi banyandikiye mu mbigano byacu bavuga bati bishobora kuba kuko Ventura uko abipredicta byaba ari ukuri ariko twe turaza kwibanda gusa ku mvugo nyandagazi zivugwa n'umuvugizi wa guverinoma bigaragaza yuko ubutumwa bakiriye butabanyunze ku rundi ruhande mwabonye yuko ngo impunzi abongereza aho bagiye kujya baboheza impunzi mu Rwanda kugira ngo bazisikirininge cyangwa zisikire mu Rwanda nk'uko mwabonye igihugu nka Danimarika niba nibuka cyangwa Israel yoreza impunzi mu Rwanda ni inkuru nabonye mu kanya kashize ariko abantu benshi bavuze bati erega Kaga mumfate nk'aho akorera abanyamahanga niba nabongereza bavuga bati tugiye gutera mu kirenge nk'icya Danimarika cyangwa ibihugu byo muri Komite Europeye byavuze biti hari impunzi zatwaza mu Rwanda mbere y'uko wenda twanazicagura dushaka zo tuzaba mu Rwanda ubwo rero murabyumva bamatse ibihugu bakomeje agenda yabo kuri gahunda ya Davos meeting ni nama iteranira nyine mu Busuwisi i Davos Kagame ategereje nayo guparticipa inama yatangiye ejo tariki ya 17/17 ikaba izarangira kuri tariki ya 21 i Davos rero ku rutonde rw'abakuru b'ibihugu cyangwa abayobozi bakuru bagomba gutanga ibiganiro Kaga akaba ari ku rutonde ari kumwe na ministre Pura Ingabire ushinzwe bira bya infrastructure ndetse na communication and information n'abantu babiri rero b'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Pura Ingabire niba pronunciation simbizi nibo abantu babiri bagomba kwitabira inama ya Davos inama ariko izaba ku buryo bw'ikoranabuhanga bitewe n'icyorezo cya COVID-19 ejo tuzareba niba Kaga wenda azaparticipa muri iriya nama cyangwa tariki ya 20/21 tuzababwira nyine icyo azaba avuga wenda muri nama ya Davos kuko ni inama ibaye mu buryo bw'ikoranabuhanga kuko hari abahoze bambaza bati Davos 2022 Kagame azajyayo izaba ku ikoranabuhanga yatangiye ejo hashize mu buryo bw'ikoranabuhanga nta uzajyayo physically bose barakoresha ikoranabuhanga nk'uko mubyumva Kaga rero nawe ategereje guparticipa muri iyo nama nk'uko nabonye urutonde rw'abaderege abakuru b'ibihugu cyangwa abahoze abakuru b'ibihugu abaministre n'abandi bantu aba CEO batandukanye Kaga rero nawe biteganyijwe ko ngo azaparticipa muri iyo nama ya Davos 2022 reka dutangire ikiganiro cyacu rero duhikaze Roger Rusesa bagenda nagira ngo uhereho ngo usuhuze kuko harashize n'igihe nkubwira nti umwaka mushya muhire duherukana muri 2021 nizere ko washoje uyu mwaka ushize neza mugatangira mucya neza ikaze mu kiganiro cyaraditahuka tukwifuriza umwaka mushya muhire n'umuryango wawe muri mwaka 2022
urakoze cyane Serge kandi umwaka mwiza nawe n'abadukurikiye bose umwaka twarangije neza uko dushoboye kandi turawutangira urugamba ruracyakomeza ariko turaho tumeze neza
urakoze cyane Roger kandi biranumvikana iyo tuganira burya njye patikana nakoranyira papa wawe by'umwihariko byaba muri za interview yaba muri za conference nagiye mura nawe twagiye duhura bitari wenda muri politiki ariko kuva papa wawe nyine yashimutse urabona ko dukorana bya hafi na hafi abanyarwanda babaza bati mujye mudukurikiranira kandi mbona uko ngutumiye uko nkubwiye ntituganire ntabwo wezi tuituza tukaganira mu buryo bwihuse abanyarwanda nabo bajye bashima kuko kwigomwa no kugira ngo dukorane muri ibintu ntabwo nabyita ubutwari ngo navuga ko n'inshingano twakwita must kuko hari aho tuvuga tuti ntabwo tugomba kugondoza kuko hari abajya bavuga bati tuganira ati ntabwo naboneka ibikarito umuryango abana ariko wowe isari yose urigo mukaboneka bitewe n'uko biri mu nyungu zawe z'abanyarwanda n'iz'umuryango ndabigushimira roroje kandi koko burya biba byiza abantu bavuze ibintu uko biteye nta guca ku ruhande n'andi marangamutima byinshi nyuma nakugira ni keep it up kuko 2021 twarakoranye bihagije n'ubu turacyari kumwe nko kuvuga tuti ku rugamba turacyakomeje
urakoze cyane Serge nta kuntu n'ubufasha bwose muduha nta kuntu nanjye nk'uko shoboye ku buryo cyose dushobora kuganira tugana ka tukatwaganiza n'abandi banyarwanda nyine tukavuga n'ibindi bibazo by'iwacu hariya n'ibidusanga hano mu mahanga ariko nanjye nyomba shimira mu izina ry'umuryango ko mwadufashije cyane kuva byamuze byatangira kandi n'ubu ntibirarangira kandi uko nawe dushobora tuba konta mwimfashanyo nta kuntu ibintu byo nta kuntu wabenganya buriya ni natwe tuba turashimira
urakoze cyane reka twakire koordinateri w'ihuriro nyarwanda muri Canada ni Patrick wariraye komande Patrick nawe nakubwira ni umwaka mushya muhire duherukana muri 2021 nkaba nizera ko washoje umwaka neza ugatangira 2022 neza ikaze imirwano bya radita ko by'umwaka w'2022 komande Patrick turakuramukije
komande cyane Serge rije ko muri kunyumva neza
rwose
Nagerageje ngo usuhuze nkwifurize umwaka mushya muhire nawe nibyo koko twaherukanaga umwaka ushize nkuko kandi ngira ngo nsuhuze na Roger Nsetsabagina nanishimiye cyane ko duhuriye mu kiganiro nanagushimira ko wananumye uyu munsi kugira ngo tuganirize abanyarwanda tubakangurire mu by'ukuri gukomera ku rugamba kubera yuko urugamba ruracyari rurerure ruracyahari tukandi tugomba kurutsinda kugira ngo turutsinde rero nuko tugomba gushyiraho umwete tugomba gukora tutitangira itama kugira ngo tuzashobore kurutsinda ndagira kandi ngo suhuze n'abakunzi b'iradiyo itahuka aho bari hose mu Rwanda n'ahantu hanze mu bihugu bitandukanye mbabwire nti mukomeze mudukurikire mukomeze mufashe radiyo yanyu mukomeze muze dufatanye hanyuma turebe ko kari agatsiko twakageze inyuma abanyarwanda bakagira amahoro Serije nkaba nizeye yuko turaza kugira ikiganiro cyiza murakoze
turakomeye cyane comrade Patrick na comrade Roger namwe mwese mudukurikiye rero hirya no hino mwatwandikira kuri WhatsApp ni 2025097674 ubutumwa kuri Facebook yanjye Serge Ndayizeye cyangwa page ya Serge Ndayizeye kuri Twitter ni Sergio Ndayi aho mwaca hose turaza kureba ubutumwa bwanyu tutirengaje no kuri YouTube live reka rero dutangire ikiganiro cyacu uyu mugoroba ndagira ngo duhere ku kiri kese ya Paul Rusesabagina urubanza arimo cyangwa ikinamico ry'urubanza arimo mu gihugu cy'u Rwanda mu kwezi kwa cyenda nibwo duherukana turebera hamwe isomwa ry'urubanza n'igihano cyangwa sentence yahawe ikibazo cya mbere twibazaga Roger Rusesabagina ni ukubaza ngo umubyeyi wawe azajurira twakomeje kuguma mu gihirahiro nyine nyuma y'iminsi 30 twibaza tuti kuki atajuriye kuko batanga iminsi nka 30 yo kujurira byari nzirangira nta bujurire bubaye kandi koko kuko abantu benshi babisabaga kuri radio ndavuga abanyamategeko yaba Paul Rusesabagina yaba Chad Kambanda baravuze bati ubujurire no gutakaza umwanya bava Komali Dusagara abanyamategeko twaganiriye bose baravuga bati kujurira ntacyo bizafasha ahubwo hakoreshwa inzira ya diplomasi cyangwa yubanye n'amahanga bisa nk'aho ubutumwa abanyamategeko bavugaga bwakiriwe kuko papa wawe ntabwo yigeze ajurira kuri kiriya gihano yahawe ahubwo ikintu twese twumvise ubujurire bw'ubushinjacyaha ku wa gatanu ntabwo nakurikiye conference de presse ya Fondation Rusesabagina na famille ntabwo nabashe kuyatindinga wenda uraza kumbwira iby'abanyamategeko cyangwa abari muri komite ya Fondation Rusesabagina baba baravuze yaba Babrian n'abandi ntabwo nzabita batindinze niyo mpamvu nashaka kuvuga amazina kuko ntabwo nakurikiye kiriya kiganiro mwatanze ku wa gatanu mubwira publike uko mwamubona ubu bujurire buje bwatanzwe n'ubushinjacyaha ariko nyine ndagira ngo twubakire wenda kubitangazwa n'ubushinjacyaha mu Rwanda n'ibitangazwa n'umucamanza mucya muri rubanza ejo tariki ya 17 ubwo basomaga ababuranishwa cyangwa abagomba kwitabira urukiko izina rya papa wawe ryaravuzwe kandi bakibaza impamvu atari mu rukiko aha niho nabonye impamvu izina rufite bagira n'izina rikomeye muri rubanza kandi bakumva yuko niba bagiye mu rubanza rw'ubujurire bavuga urubanza rwa Rusesi Bagina afite tuzareba bavuga ngo urubanza Rusesi Bagina regwamo n'abandi numva ko papa wawe Rusesi Bagina niwe nakwita fondasiyo y'uru rubanza kuba barwita n'urwa Rusesi Bagina mu rubanza rw'ubujurire muri absence yadahari niyo mpamvu babonye ko urubanza rw'ejo rwasubitswe bagira ngo barebe inzira zakoreshwa kugira ngo bamuzane mu rukiko basubitse urubanza ejo nyuma yo kubona ko papa wawe atari mu rukiko atarwitabiriye kandi ubu gereza y'amageragere cyangwa Nyarugenge ikavuga yuko ngo yamubwiye ariko akanga kwitabira kwikiza covid cyangwa gupimwa covid akanga no gusinya ku rupapuro rumuhamagara kwitabira urukiko biba ngombwa yuko ubucamanza cyangwa umucamanza asubika imiburanishirize y'ejo tariki ya 17 atanga umwanzuro ko uyu munsi bari busoma umwanzuro w'urukiko uko biza kugenda uyu munsi tariki ya 18 ku isaha y'isaha 10 abongeye baraterana basoma umwanzuro bemeza yuko urubanza rukomeza gukomeza tariki ya 20 nubwo papa wawe atazarwitabira nta kintu gice cyavuzwemo ahubwo barajya bavuga bati kanaka Sankara Mukandutiye Gureva bo bemeye kuza mu rukiko bemeye gukopera cyangwa bemeye kugera collaboration na n'urukiko bavuga ko bafasilita urukiko kuba rwakomeza kuburanisha runo rubanza bagaragaza ko umubyeyi wawe Rusesi Bagina atigeze yitabira urukiko kandi yabikoze nkana kandi yahawe amabwiriza na gereza ubuyobozi bwa gereza bwamwegereye bukamuha invitation akayitesha agaciro bakamusaba gusinya akabyanga bakamusaba kwipimisha covid akabyanga aha niho abantu bagiye batwandikira ku vejo batubaza impamvu bezitaga cyangwa bavuga bati ntitwakomeza urubanza tudafite Paul Rusesi Bagina ntitwakomeza kuburanisha tutamubona muri urukiko bivuze yuko Sankara na bagenzi be bari hariya nabyita amakosheshu ni ukurangiza umuhango uwo bashaka kuburanisha ni Paul Rusesi Bagina kandi ubushinjacyaha buvuga yuko bwifuza yuko ahanirwa ibyaha 9 byose yari yaregewe mu rubanza rw'ikubitiro mu zina za yuko muri rubanza rwa mbere rw'ikubitiro yahamejwe ibyaha bita ngo 2 niko babyita muraza kubyumva wenda muri audio mfite bavuga yuko mu byaha 9 bamurize yahaniye ibyaha 2 hari ibyaha 7 atigeze ahanirwa barifuza yuko muri ubujurire ahanirwa ibyaha byose 9 nkuko babirondoye bamurize bakavuga yuko Sankara mu byaha nka 14 yarezwe ngo yahane ibyaha nka 3 cyangwa 4 sinibuka neza so urumva yuko rero ubushinjacyaha nibwo bwajuriye muri urubanza ariko n'abandi ba prisonier barajuriye usibye umubyeyi wawe ba Sankara barajuriye kugira ngo bahawe n'abandi bose bavuga yuko bahawe imyaka myinshi ariko hanga ndibanda ku bucamanza ku mushinjacyaha pardon buvuga yuko bwo bwifuje yuko Rusesi Bagina yahanirwa ibyaha byose 9 yakurikiranyeho kuruta kuba baramuhanishije ku byaha 2 numva ko ari ibyaha 2 bavuga yakoze mu 9 bakavuga ko ari ibyaha 2 bamuhaniye kuruta ibyaha 9 hari ibyaha 7 bisigaye reka wenda duheranga gato twifashishe audio kugira ngo byumvikane neza ibyo navugaga hano noneho twinjire mu kiganiro nyamukuru tumaze kumva ibyo bavuga nge nahise mbibona ndavuga nti twumvikane neza wenda ntabwo ndi umucamanza cyangwa umunyamategeko ariko niba Paul yarikuye mu rubanza bakaba bakivuga bati turamushaka tumuzane tumuburanishe cyangwa tumukatire ku byaha byose 9 ariko noneho bakaba bati turamugeza mu rukiko dute iryo niryo hurizo bafite kandi uyu munsi bagaragaje yuko badafite ububasha bwo kumuzana ku mbaraga ahubwo bagomba gukomeza urubanza adahari kandi bakaba bazamuhanira n'ibyo byaha 7 wenda bavuga bitubahirijwe reka turebe ko twabona iyo audio
Urukiko rw'ubujurire rwasubitse urubanza rurego mu Paul Rusesabagina n'abandi 20 bareganwa hamwe rwatangiye kuburanishwa kuri uyu wa mbere. Se iburanisha ry'urubanza rurego mu Paul Rusesabagina n'abandi 20 bari mu mutwe wa MRCD FRN bose bahamijwe ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba. Iburanisha ku rwego rw'urukiko rukuru mu rugero kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambuka imbibi. Isubikwa rero ry'urubanza ryatewe n'uko Paul Rusesabagina n'abamwunganira mu mategeko barimo Maître Gatera Gashabana na Maître Jean Félix Rutakimwa batitabye urukiko, nyamara abandi baburanyi bose bari bashe.
Bamwe mu bunganira abaregwa ndetse n'abunganira abaregera indishyi bagaragaje ko uburyo yahamagajwemo budakurikije amategeko, kuko ubushinjacyaha bwavuze ko ihamagazwa ryakorewe mu ikoranabuhanga ryifashishwa n'inkiko, ariko akabimenyeshwa na gereza ya Nyarugenge afungiyemo.
Urubanza ryatewe n'uko Paul Rusesabagina n'abamwunganira mu mategeko aribo Maître Gatera Gashabana na Maître Jean Félix Rudakemwa batitabye urukiko, nyamara abandi baburanyi bose bari baje. Bamwe mu bunganira abaregwa ndetse n'abunganira abaregera indishyi bagaragaje ko uburyo yahamagajwemo ushobora kuba budakurikije amategeko, kuko ubushinjacyaha bwavuze ko ihamagazwa ryakorewe mu ikoranabuhanga ryifashishwa n'inkiko, ariko akabimenyeshwa na gereza ya Nyarugenge afungiyemo. Abemezaga ko ihamagazwa rya Paul Rusesabagina ryakozwe n'urwego rutabifitiye ububasha bavuga kandi ko itegeko riteganya ko uregwa bimenyeshwa n'ubwanditsi bw'urukiko. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwo bwemeza ko ihamagazwa rya Paul Rusesabagina ryubahirije amategeko, kuko byashyizwe mu ikoranabuhanga abunganira abaregwa bose bashobora kugeraho bigakorwa n'ubwanditsi bw'urukiko kandi mu gihe giteganywa n'amategeko. Aha rero bugaragaza ko itegereza ya Nyarugenge yakoze ari ugufasha abafungwa kumenya ko bahamagajwe igasohora mu mashini inyandiko ibigaragaza. Raporo y'igereza kandi igaragaza ko Paul Rusesabagina yanze gusinya ku nyandiko imuhamagaza mu gihe bagenzi be bandi uko ari 20 babikoze. Ubushinjacyaha busanga kuba abandi bareganwa na Paul Rusesabagina bitabye urukiko urubanza rwayo gukomeza kuburanishwa. Ikindi bwagaragaje ni uko Rusesabagina yanze kwitaba urukiko nkanako ko mu gihe yateguraga abandi bafungwa bagapimwa COVID-19 we yanze kubyitabira. Bwagaragaje kandi ko kuva muri Werurwe umwaka ushize Paul Rusesabagina atongeye kwitaba urukiko mu gihe cyose rwamuhamagaje mu iburanisha. Nyuma yo guha ijambo abahagarariye impande ziburana, perezida w'urukiko rw'ubujurire François Régis Rukunda kuvuga ari nawe uyoboye inteko iburanisha, yamenyesheje ababuranyi ko urukiko rugiye kwiherera rugatangaza umwanzuro kuri izi mpaka kuri uyu wa kabiri saa 10 z'igicamunsi, rukanamenyesha umunsi rubanza ruzasubukurwaho. Uretse Paul Rusesabagina, abandi baburanyi mu rubanza bajuririye ibihano n'ingano y'indishyi z'akababaro bikubiye mu cyemezo cy'urukiko rukuru urugero kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambuka imbibi rwasomye uru rubanza kuwa 20 umwaka ushize.
Hashingiwe ku bisobanuro byagaragajwe mu gace kabanziriza ka urukiko rurasanga kuba Rusesabagina Paul yaramenyeshejwe n'umuyobozi wa gereza ya Nyarugenge afungiyemo ubifitiye ububasha nk'uko byasobanuwe ko agomba kwitaba urukiko mu iburanisha ryo kuwa 17 Mutarama 2022, akaba ataritabye urukiko nta mpamvu bigaragaza ko yahisemo kutitaba ku bwende bwe, bityo urubanza rukaba rugomba kuburanishwa adahari hashingiwe ku biteganywa n'ingingo y'ijana na 28 igika cya mbere y'itegeko nimero 027 agakwego 2019 ryo kuwa 19 Nzeri 2019 byavuzwe haruguru. Icyemezo cy'urukiko rwemeje ko umuyobozi wa gereza ya Nyarugenge afite ububasha bwo kumenyesha abaregwa bafungiwe muri gereza yobora ibyerekeranye no kwitaba urukiko. Rwemeje ko Rusesabagina Paul yamenyeshejwe itariki y'iburanisha mu buryo bukurikije amategeko. Rutegetse ko urubanza ruzakomeza kuburanishwa Rusesabagina Paul adahari. Rutegetse ko iburanisha rizakomeza kuwa 20 Mutarama 2022 guhera 2:30 za mu gitondo. Rusubitse amagarama y'urubanza.
Hari ibyo twari twaregeye indishyi urukiko rutahaye agaciro cyane, hamwe bavuze ko hari ibimenyetso bitabashije kuboneka ibyo ngibyo hari bitabashije kudushimisha kuko tuburana n'ubundi hari ibyo tutabashije kugaragaza ko tutabasha kubibona cyane cyane abantu imitungo yabo yagitwarwa imitungo yabo yagitwikwa n'ibindi ibyo rero hari bitabonerwa ibimenyetso
Kujyanye n'indishyi z'akababaro urukiko rwatangaje ko uwiciwe ubashakanye agomba guhabwa miliyoni 10 uwiciwe umwana agahabwa hagati ya miliyoni 5 n'eshanu n'igice uwiciwe umubyeyi buri wese agahabwa miliyoni 5 uwiciwe umuvandimwe agahabwa miliyoni 2 uwakomerekejwe cyangwa akamugazwa miliyoni 2 watewe ubumuga n'ubusembwa agahabwa hagati ya miliyoni 6 na miliyoni 4 washimuswe agenerwa 1,300,000 naho ibigo byatwikiwe imodoka zitwara abagenzi icya Omega Express cyagenewe miliyoni 5,364,000 naho Alpha Express miliyoni 80,000 abangirijwe imodoka zisanzwe umwegenerwa miliyoni 15 undi miliyoni 4 abagiye indishyi bo mu mirenge ya Ruheru na Kivu bose ntazo bemerewe kubera ko nta bimenyetso by'ibyo bangirijwe bagaragaje urukiko ku rundi ruhande ubushinjacyaha bwajuririye ibihano n'ibyaha urukiko rwagabanyije nk'uko umuvugizi wabwo Nkusi Faustin yahise abitangaza ku munsi urubanza rwasomeyeho ku itariki 20 nzeri umwaka ushize
by'umwihariko ku basawe ibihano bikaba byagiye bigabanywa ku buryo bugaragara aho hari abaho bifungo cy'imyaka 5 abandi 20-25 barasabiwe wenda igifungo cya burundu
twarebonerwa ibimenyetso
Kujyanye n'indishyi z'akababaro urukiko rwatangaje ko uwiciwe ubashakanye agomba guhabwa miliyoni 10 uwiciwe umwana agahabwa hagati ya miliyoni 5 n'eshanu n'igice uwiciwe umubyeyi buri wese agahabwa miliyoni 5 uwiciwe umuvandimwe agahabwa miliyoni 2 uwakomerekejwe cyangwa akamugazwa miliyoni 2 watewe ubumuga n'ubusembwa agahabwa hagati ya miliyoni 6 na miliyoni 4 washimuswe agenerwa 1,300,000 naho ibigo byatwikiwe imodoka zitwara abagenzi icya Omega Express cyagenewe miliyoni 5,364,000 naho Alpha Express miliyoni 80,000 abangirijwe imodoka zisanzwe umwegenerwa miliyoni 15 undi miliyoni 4 abagiye indishyi bo mu mirenge ya Ruheru na Kivu bose ntazo bemerewe kubera ko nta bimenyetso by'ibyo bangirijwe bagaragaje urukiko ku rundi ruhande ubushinjacyaha bwajuririye ibihano n'ibyaha urukiko rwagabanyije nk'uko umuvugizi wabwo Nkusi Faustin yahise abitangaza ku munsi urubanza rwasomeyeho ku itariki 20 nzeri umwaka ushize
by'umwihariko ku basawe ibihano bikaba byagiye bigabanywa ku buryo bugaragara aho hari abaho bifungo cy'imyaka 5 abandi 20-25 barasabiwe wenda igifungo cya burundu twareze abantu benshi ibyaha byinshi ugasanga twareze ibyaha 14 navuga nka Sankara ibyaha 14 wareba nkarusasa bagena ibyaha 9 ariko bagiye kuhamya ibyaha babahamije Sankara babahamije ibyaha 4 rusasa bagena ibyaha 2 Heremani icyaha 1 n'abandi ugasanga ni 1-2
abandi bajuriye ni bamwe mu baregwa bo basaba kugabanyirizwa ibihano barimo na Nsabimana Karekse wise Sankara wakatiwe gufunga imyaka 20 naho Paul Rusesabagina utarongeye kugaragara mu rukiko kuva muri Werurwe umwaka ushize ntiyajuriye ahubwo hajuriye ubushinjacyaha busaba ko igihano cy'imyaka 25 y'igifungo yakatiwe cyakongerwa ndetse urukiko rukamuhamya ibyaha byose bwamureze
aditahuka iyo ni incamake nyine y'ibirimo kuvugwa kuri Radio Rwanda kubera uno bujurire narisubije inyuma audio gato kuko numvaga mvuga ngo uwashimuswe agomba guhabwa indishyi 1,300,000 none se umuntu washimuswe akaba yarashimuswe yaratwawe 1,300,000 bizahabwa nde badewe it's a joke ni nka comedy uwashimuswe yaratwawe none amafaranga y'uwashimuswe ahabwa uwashimuswe cyangwa azahabwa umuryango we anyway ni agatsimba kurumva nari mbyumvise kubera ko rugiye ntabwo nabyumvise neza mbere subiza inyuma kugira ngo byumvikane neza hariya uwashimuswe 1,300,000 mwumvise abavuga miliyoni 10 miliyoni 75 n'andi Roger ingingo ni ndende iraremereye twe turavuga gusa uko ubibona nk'umwe umwana Rusesabagina cyangwa muri famiye Rusesabagina abanyamategeko nabo wenda bazadufasha mu rwego rwa tekinike mu rwego rw'amategeko ndizera ko nzabigarukaho muri iyi minsi iri imbere ntabwo ikiganiro turi bukirangize uyu munsi nagira ngo duhera mwa kuko duhere ku wa gatanu muri conference de presse mwakoze ntabwo namenye ibyo mwavugiyemo n'icyo iriya timu ya fondation Rusesabagina irimo abanyamategeko be abaloya be yaba yarapredikise kuri iyi rijurira nuko mwari mwiteguye kubwira audience abanyarwanda cyane cyane ibihugu mpuzamahanga uko mubona buno bujurire kuko mwumvise yuko Faustemus yariya harya ni Faustemus hari umuntu ntabwo nibuka izina ryakundakeka bavuze Faustemus ntabwo nibuka ndaza kongera kumva neza bavuga bati ntabwo twanejejwe n'imikirize ya rubanza kuko umubyeyi wanyu hamejwe ibyaha bibiri mu byaha icyenda muri ekipe yanyu y'abanyamategeko ba Rusesabagina cyangwa famiye Rusesabagina fondateur Rusesabagina uru rubanza rw'ijurira mwarwakiriye mute mu gihe muzi ko umubyeyi wanyu asanga rwitabira ariko mu rwego rwa tekinike mu banyamategeko mwebwe mwaruganire mute n'umuryango kugira ngo twumve opinion yanyu nka famiye uko mwari mwiteguye cyangwa mutekereza iri jurira ni ku ruhande rw'umuryango ngira ngo numve avi yanyu uko mwabonye rino jurira ndetse n'ikishima ryayo
urakoze Serge ntabwo byo kujurira byinshi bakivuga bwa mbere ko abacamanza ba prosecutor bagiye kujurira byaradutangaje sinzi we abaza amategeko mu Rwanda kundusha abenda sinzi niba ari ibintu bibaho cyane mu Rwanda ko prosecution bakubajurira mu manza n'ubwa mbere mbyumvise ariko ntibyadutangaje ko mu Rwanda intu gikina mico byo gutekereka baraba cyane ku buryo nta kintu gitangaza kiva mu Rwanda ariko ntega ko haba kuri papa wana n'abanyamategeko bamwunganira kandi natwe badufasha ntabwo umwanzuro wo kutajya mu rubanza rwo kujurira ntabwo wari umwanzuro ukomeye gufata kuko ikibazo cya mbere bababaje n'ubungu ba Rwanda n'ubucamanza bw'u Rwanda butarasobanura ni uko hegeze basobanura ikibazo cyo gushimuta ntibigeze n'ubungu kugeza n'ubu ntashobora kubonana n'umwavoka we mu bwiherero ubundi ibyo ni ibintu ku isi yose umuntu wese mu rubanza abafite uburenganzira bwo kujya kuvugana n'umwavoka
mu buryo bw'ibanga
mu buryo bw'ibanga nta buntu uvuga ngo muravugana hari kamera ngo hari na mikro unazireba zitahishe nta n'urupapuro ashobora no kumuzanira kugeza n'ubu ngubu ntabwo baramuha umwanzuro w'urukiko wose bampaye amapaje abiri ku byo bibazo rero bitarakemuka kandi ibyo nibyo bibazo bindi byari biri mu rubanza rwa mbere niba ikibazo byabari mu rubanza rwa mbere bitagiye bikemuka ni gute wajya mu rwa kabiri kandi mu mukino ngo urwishya nka ruracyayirimo nta kintu cyahindutse ni sisiteme imwe uri guhangana nayo sisiteme itaguha byibuze chance yo kuvuga uti babona ntubigire fair nanjye nzane ikipe yanjye kugira ngo abavoka abanyamahanga ntibaremerwa kandi ibintu ubundi bemeraga abantu bose bavuze ati ok tuzanye umujije uri netre tuzanye uje n'ikipe yawe y'abavoka natwe tuzana n'abaprosecutor bacu duhangane mu mategeko ibyo byo nawe ntabwo yabyaga kandi natwe twese ntibyadushimisha n'abanyarwanda bose byashimisha kugira ngo bumve urubanza nyarwo ariko kuko tuzi ko ibyo bintu bitari gushoboka ntabwo twigeze ntakuntu gusubira mu rubanza byari kujya guta igihe kandi ari kujya no kujya muri ya kiramico yabo nayo n'ubundi nta kintu yatugezeho aribo bajya kubyungukiramo gusa
none conference mwakoze ku gatanu nkuko navugaga ko ntateze amatwi ibyo mwayivugiyemo mwagira ngo mubwire opinion publique cyangwa mubwire abantu muri rusange bagiye gutega amatwi urubanza rw'ubujurire icyo mutekereza mwijurira by'ubushinjacyaha kuko n'ubushinjacyaha bwajuriye bushimangira yuko butanejejwe n'ibihano byahawe Paul Rusesabagina ariko nkuko tubizi Rusesabagina Paul yivanye mu rukiko avuga yuko atazajya kurwitabira ku mpamvu zifatika kandi twese twemeranya tuvuga yuko iriya ntabwo ariye fair try aho adafite uburenganzira bwo kuganira n'abanyamategeko bo mu ibanga adafite uburenganzira bwo yahitamo abamwunganira adafite uburenganzira bwo gutegura urubanza byemewe adashaka gukonsilita dokima ze cyangwa ibiri muri sisiteme aho adafite ibitegwa n'amategeko kugira ngo aburane ibyo ni ibintu byumvikana kuko nta mekanizime n'imwe yubahirijwe imufasilita kugira ngo afacing justice mu Rwanda ntayo ahubwo byose ni ukumukumira kumubuza uburenganzira bwo kugira access ku byo aregwa ku byo bashyira muri sisiteme kubamwunganira cyane cyane abanyamategeko nka Gashabana n'abandi bari hariya kuri mwebwe mwumvaga gutegurira conference mubwira abantu mwarebaga outcome yayo cyangwa mwabwiraga mubwiye muti hazitabira ruwa rubanza nanone bitewe n'uko ABCD bitubahirijwe kubikubitira
gukorera conference de presse ni ukugira ngo abantu abanyamahanga cyangwa abanyarwanda n'abantu badufasha batazi wenda itekinika ryo mu Rwanda nabo tubabwira uko ibintu bimeze nabo bumve tubibutse n'abashaka baribagiwe ko izo ziti zose none twari dufite mbere n'ubu zitara ntaho zagiye ibibazo ni biracyari bimwe ibyozo by'abavoka ibibazo byo kuba ushaka gutegura urubanza ubazo kujya kondisiyo zishobora gutuma umuntu agira fair trial ntabwo zari zirimo mu rwanda rwa mbere ntizamu rwa kabiri ariko uko twari tuzi ko papa n'undi atazajya mu rubanza rwo kujurira twajya ngo twibutse abantu tunabateguze nabo ntibazatangazwe no kubona adahari nabo bazumve impamvu atazaba hari sinzi n'impamvu ejo babaye cumi na karindwi hari ku wa mbere bamaze umunsi wose bari kudebata ngo kuki ngo ataje mu rukiko ngo ese ngo ntabwo babimenyeshe mu nzira zemewe n'amategeko ibintu byo gutige nabyo bari bazi ko n'umuntu yaguhakaniye ntabwo kuvuga ngo wenda ngo hagize undi muntu ngo bamuheje ngo urwandiko ngo rw'imiposita ngo wenda yaza kandi nta hantu ndumva yabibabwiye barabyumvise ko adateganya kuza mu rubanza ariko nyine byandi byabo by'ikinamico bamenyereye ku buryo bataye umunsi igihe cy'abantu gusa ngo bagane ibintu bazi ko nta mwanzuro wundi bazakuramo
roje aho niho ngira ngo nkubaze impamvu ubona yuko binsisaga ko bamubona aje mu rukiko kandi bazi neza ko yivanye mu rubanza rwa mbere nk'umuryango mutekereza iki kuba baravugaga bati ntitwatangira urubanza Paul Rusesabagina adahari absence ya papa wawe muri uru rubanza niyo ngira ngo nkubaze uko uyitekereza impamvu ari we twavuga urimo kuburanishwa abandi bose baba bari makosheshu bariya bose bamuri inyuma byabari no kubiridinga ekipe nini ariko uburana akaba ari Rusesabagina niyo ngira ngo nkubaze nk'umubyeyi wawe ni ikibazo kigoye ko kiba nkikubaza ariko audience itukurikira nayo igomba kumenya reality yigisha inyuma ngaha wabyakiriye ute nka Roger ariko ureba mu ndorerwamo y'ibisabwa kugira ngo bamuzane aba ari we uburana nk'umubyeyi we kandi twarivanye mu rubanza
nyine urabona sinzi ibyo rubanza bita ngo urubanza rwa Rusesabagina na bagenzi be bo babanza nkeka ko iyi show bari gukora bashaka kuyikora abanyamahanga kuko abanyarwanda bo umunyarwanda wese azi ukuri umunyarwanda cyangwa abanyarwanda bo mu rwanda bazi sisitemu uko ikora nta munyarwanda wo mu rwanda ntanumwe bitangaza ariko nkeka ko no kuba bashyira urubanza kuri youtube ngo abantu barebe ari live ari ukugira ngo bereke abanyamahanga ko bafite iyo ntuza iyo bita bafite justice system ikora noneho bagateka wenda dushyireho Rusesabagina wenda niwe uvugwa cyane wenda mu mahanga nabo baze barebe rwose tubashyireho ibintu kuko bari bubonye ejo munini ku munsi wa mbere bavuga abantu bavuga bati rwose ukuntu bamenyesheje ntabwo byuzuye n'amategeko uko bwite hari debate kuko n'abandi bantu bari kumwe n'umuburana batari n'abamwunganira abatabona bamwunganira kuko nabari basa nk'abamuburanira byose ubona ari ibintu bisa nk'aho ari cordone kandi synchronize ku buryo ariko ku muntu w'umunyamahanga ashobora kuvuga ati mu Rwanda burya ati hari amategeko hari justice system rwose dore Kagame yakoze ibitangaza ariko ku banyarwanda njye ntabwo byantangaza kandi ndumva yaba Patrick ari nawe Serge n'abantu batwumva ntabwo biriya byabatangaje babonye ko ari ibintu by'ikinamico yego hari igihe uvuga uti ntibazagera aho Kagame mu kujya gutigira umunsi wose baburana ubusa ariko ku banyamahanga nkeka ko ari ikintu bakora abanyamahanga kugira ngo berekane nyine iyo ko bafite ikintu gisa nka demokarasi na justice
ubutabera ya none utekereza iki urumva abajuriye baributa indishyi z'akababaro ari amamiliyoni ese arimo kuvuga agomba kwishyurwa n'abahamijwe ibyaha ariya mamiliyoni yose barimo kuvuga agomba kwishyurwa azava ku bahamijwe icyaha bishyure abo bakoreye icyaha tuzi neza yuko wenda ndifata ahangaha ntabwo mbizi nanjye kuvuga ntituzi neza ko papa we nta mitungo afite mu Rwanda nagiye numva isitwari z'imitungo ibibanza n'amazu wenda byabyara natwawe wenda ashobora kuba afite imitungo izava muri iyo indishyi y'akababaro izava muri iyo mitungo ari amamiliyoni yumva bavuga bati aya n'aya kandi uzi neza ko abishyura izo ndishyi z'akababaro cyangwa ayo mande ava mu mitungo yabamijwe cyaha kandi tuzi kuregwa cyane ari papa wawe utekereza icyumva ari amamiliyoni yarimo gusomwa yose agomba kwishyurwa abo bitwa ko ari aba victime ababurana indishyi z'akababaro what do you think cyangwa wabivuga biki
iyo yabye nyine bya amamiliyoni y'indishyi y'akababaro bateguye nteka ko ari nk'ibintu nyine bagira ngo bashaka ukuntu bajya kunyaga abantu ko ndumva niba ufite abantu 19 babafatanya cyaha niba ugiye kubahana uzafata iyo mitungo yose ugabanya 19 wenda uvuga uti buri wese afite pare responsabilite niba total miliyoni 300 bavuga ati ubwaje na 19 buri wese atanga miliyoni zineza ariko mu by'ukuri abantu bose barafunze abo nibo bari batunze imiryango yose kandi abantu benshi bari muri rubanza ni abantu bari hanze n'ubundi badafite imitungo mu Rwanda niba ufite n'umutungo uvuga ngo ufite ihene ahantu ngo n'urutoki ntabwo ibyo bizishyura amamiliyoni bavuga ya mibare njyaga gukora exagere ngo bisi ngo ya miliyoni ngo ijana 65 ngo washimuse niba yamushimuse akabacika simbizi bakamuhaya nayo buri wese ushaka kumuha amafaranga ariko nteka ko biriya ni ibintu ni tekinike bafite kugira ngo banyaga abantu kuko nta kuntu wavuga twe papa afite imitungo myinshi n'undi barayihaye barayisubije tuzasubira urubanza nyuma noneho banze tuburanisha ubwa mbere w'ibyo bamunyaze urubanza rushobora kuba rurerure
niyo mpamvu nifashe mbaza nti imitungo mwari mufite mwa mukifite kuko nagiye numva yuko hari za parcelle n'amazu byaba bitakiri mu biganza byanyu baba baragiye baratwaye mu gihe ubwo yabaga impunzi akagenda mutagifite kandi kuri iyo senario y'ibibanze cyangwa imitungo ntabwo gusa mvuga Rusesabagina ni abanyarwanda bose iyo leta ivuze yuko batakiri mu kwabo batakiye muri ambasade batakiyoboka sisiteme imitungo iratwarwa niya byari bitwa ngo imitungo yasizwe na beneyo batwara kugira ngo bakoreshe mu zindi nyungu niho nifataga mbaza nti sinshaka kuvuga ko mufite imitungo kugira ngo batayimenya ariko uvuze yuko mwarimu ukwiye gushinga urubanza kugira ngo mubanze mumenye n'imitungo uburyo yatwawe kandi imitungo yatwawe na mbere yuko ibyitwa urubanza rwaba ruhari
sene ukibuka urubanza rugitangira papa kijya muntuza mu rukiko bwa mbere bakiburanisha kureba aho yaburanishwa niba azabonesha Nyarugenge cyangwa mu yindi mirenge yasobanura ko ashaka kuboneshwa Nyarutarama kuko niho yari atuye niho yari afite ubugaruka mu Rwanda iyi nzu y'Inyarutarama hari umuntu wagiye arayifata arayinyonga yarabuze neze twese kwanura ko n'ibyombwa by'iyo nzu bateye mu rugo mu Bubiligi mu nshuro eshatu bateye mu rugo biba inshuro eshatu bateye mu rugo bibye amadosiye gusa nta mafaranga hari amafaranga ntawatwaye amafaranga ntawatwaye ibiju by'abadamu batwaye impapuro gusa mu byo bibye ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri harimo ibyombwa by'iyo nzu kumva twumva ngo bayihaye umuntu mu Rwanda aragenda aranayisenye bakamo etaje cyangwa apartoma cyangwa hoteli nk'ibyo ngibyo kandi umuntu urumva hari umuntu mu bantu bavuze mu gitabo cyari kiri gukritika Hotel Rwanda mu ba witness barimo bavuga ko donc Hotel Rwanda papa be yabitabayeho mu babo bantu babo ba witness niwe ushaka kuba arahawe iyo nzu cyangwa icyo kibanza wenda aricyo gihembo bamuhaye ibyo byumva na papa nayo bisubira
bivuga ko mu bantu bari muri sinema cyangwa mu gitabo yaba ari we utuye mu kibanza cyangwa bahaye akavuguru agasenya kongera kubaka uwo muntu niba atari ndumva nta nibanga kuko abantu icyo kibazo barakizi wenda naho kiri abantu barahaca barahazi ni umuntu uzwi ni umuntu ufite profili izwi cyangwa ni
ndumva ari umuntu ufite profile izwi kuko ni ikibanza kiri hari Nyarutarama hagize ariko nzashaka izina amazina yose nyakurebere nyagondesha kuko twa n'abanyarwanda abantu habere ko byiza ko abantu babamenya nabo babagenda ba mu mitungo y'abandi bambuye kuko nabyo ntago ari papa wonyine wambuwe abanyarwanda benshi bari hanze banyazwe imitungo yabo ariko kugira ngo nyine wumve ko umuntu nk'igihembo bamuhaye icyo gihe papa akaba akizwe mu rukiko bagahita bagicecekesha bakakihorera ariko nabyo bizajya bigasubirwamo ariko nyine biba by'indishyi y'akababaro buriya ntibazabura ibyo baza niba hari n'ahantu yasize mu giturage wenda yasize nk'akarima k'imyumbati hari nk'umukecuru wari uhatuye wahingaga nawe ubwo azagenda bahafate usange ariko ntituragera aho ngaho ariko tuzagera aho ngaho no bigeke kizagera ariko uko byenda kose urubanza twe turwemera igihe cyose batarasobanura ibya by'ukuntu yahageze ngo byibuze kandi kujyana ko n'abanyarwanda kumva ndakwigaragaza mu mahanga ko ari igihugu cyateye imbere ni gute wasobanura ko wateye imbere umuntu adashobora kuvugana n'umwungana mu mategeko mu bwiherero uvuga ngo niba ugiye kubona n'umwavoka wawe ngo hari ngo hasi hariya konferensi hariya ngo harimo na kamera uruzi na seke banakurebe neza uganire n'uje kukunganira udashobora no gusoma maze ko hashize imyaka hashize amezi angahe bamukatiye n'ubu ntarabona umwanzuro w'urukiko w'urubanza wuzuye bamaye amapaje abiri ha karezima yavuga ati dore ngako ntuzane ku buryo n'ibinye twavugaga byo vuga ngo bagiye kushurira kuko ngo bamushinje ibyaha bibiri gusa harimo ibintu bashaka ko bamushinja bamwongere n'imyaka ko nubwo prosecution bwa mbere bari batse imyaka 174 bakaba bamuhaye 25 gusa shoze papa se 60 nyine uzajya 68 ejo bundi kwa 6 nese imyaka 25 68 25 zanjye nundi amaze 90 na nese wamuhiza na wampamagana 300 iriya gereza yo mu Rwanda imeze nko kwa mu muriro ninde muntu wamaramo imyaka 20-25 akaba amagihumeka ugiye muri umusaza kandi ufite ibibazo by'ubuzima ndabona ibiya n'ikinamico kuko nta kintu bizahindura ni byanene byo kutwe ntabwo byadutangaje nta nubwo focus yacu iri ku bindi ibingibi byo ntanu n'abapana numva nawe ntacyo mubwiye nawe azi ko ari ugutige gutesha abaturage upfuje amafaranga abaturage ubusa gusa
urakoze cyane Comrade Roger Comrade Patrick wariraye nagira ngo nawe numve icyo utekereza nyine kuri iri buranisha ryo muri Kanguru Kote kuri ubujurire bwatanzwe n'ubushinjacyaha buvuga yuko butanejejwe n'ibihano byahawe Paul Rusesabagina n'abandi aba bandi wenda sindi batinde kuko urebye umuntu ukomeye ahangaha ni Rusesabagina baba bavuga kandi niyo mpamvu urubanza rumwitirirwa Comrade Roger yabisobanuye ntabwo ndi bubitinde ariko ndagira ngo nkubaze mu myaka za 90 ntitwari dukuze cyane ariko twatega amatwi Radio y'u Rwanda uribuka mu manza z'ibyitso 91 bababuranishaga ku kimurura kuri tendishaje ikintu ntazibagirwa habaga hari imizindaro speakers zabaga ziri hejuru ya nyubako ya icyo twitaga tendishaje hari ku kimurura kumvaga indangururamajwi muri kimurura yose cyubu cy'imicanga harya wose aba ibyitso biburana abo bantu bitwa inyenzi cyangwa ibyitso by'inkotanyi nibo bafite ubutegetsi uyu munsi sisiteme bakorerwagamo baburanishwa nawe barimo barayikoresha mu bandi abo bitaga abanzi b'igihugu nibo barimo abanzi b'igihugu uyu munsi urumva icyo nshaka kukubwira ndagira ngo wowe nkubaze amasomo abanyarwanda bavanamo iyo bavuga bati ubutegetsi bwa Byarimana bwari bubi dore uburyo bwishe abanyarwanda dore ubwo badufashe buducira imanza butwita inyangarwanda butwita abanzi b'u Rwanda abo bitwa ko babikorerwaga niba barimo kubikorera abanyarwanda bagenzi babo bavuga bati muri abanzi b'igihugu muri inyangarwanda mwateye u Rwanda reka tubacira imanza tubakatira ibyaha bikomeye cyane ubu ni uko icyaha cy'urupfu byitwa ko cyavanyweho usibye ko kitavanywe mu Rwanda cyavanywe mu mapuro ariko barica buri munsi ariko njyewe izi manza mbere y'uko nzigana abanza nkatekereza izo naba narumvise ndi muto nk'uko navugaga muri izina ndangururamajwi ntashobora kuzibagirwa mu buzima bwanjye muri imyaka 1991 baburanisha bitwa ngo bateye u Rwanda cyangwa ibyitso by'inyenzi nagira ngo nawe nkubaze Patrick umunyarwanda avanamo somo ki iyo areba amateka y'abanyarwanda adashobora guhagarara ngo abantu baganire barebe impamvu n'ubwo baba bavuga ngo hari abatavuga rumwe n'ubutegetsi barebe icyaba gituma batavuga rumwe n'ubwo butegetsi ahubwo ugasanga barakora bibi kuruta ubutegetsi basimbuye Comrade Patrick nangangira ngo wowe utubwire ariko twubakira ku byoroshya tubwige kuri urubanza rwa Paul Rusesabagina
urakoze cyane Serije kuri icyo kibazo cyiza nshimira na Roger uko asobanuye iby'uru rubanza mu by'ukuri kandi rwose njyewe nakongera nkavuga yuko Roger papa wari intwari kubera yuko kugira ngo anafate kiriya cyemezo cyo kugira ngo avuge ko amategeko atubahirijwe kuba atarubahirijwe rero ko adashobora gukomeza ngo ajye aza hariya kandi tuzi neza yuko aho ari gukorera ibicarubozo ariko agahagara ku ijambo akavuga ati njyewe ntabwo rwose ndakomezanye muri uru rubanza kubera yuko amategeko atubahirijwe ibi ni ibintu bikomeye cyane ni ubutwari bukomeye ntabwo ari abantu benshi babishobora mu kanya turaza kuvuga kuri mugenzi wacu Karisi Sankara kandi ukiri na mutoya ugerageje na papa wawe ni ubutwari rero umuntu yavuga yuko rwose yashimira umubyeyi wawe ni isomo mu by'ukuri kuri wenda kuri ku banyarwanda benshi cyane twe tukiri batoya kuko abanyarwanda benshi ni batoya ni isomo rero rikomeye cyane ryo kugira ngo abantu ibyo bemera ibyo baharanira bajye babihagararaho uko byagenda kose kaba ari cyo ngeze navuga nongera kuri icyo kuri intervention ya Roger ngarutse ku kibazo cya Serge rero Serge ibi bintu birababaje cyane kubera yuko mu by'ukuri ntabwo hashize igihe kinini cyane rero turabyibuka niba tubyibuka rero nuko nta nubwo igihe kitari kinini mu by'ukuri kugira ngo ibintu byabaye imyaka itageze kuri 30 ishize cyangwa igihe kuri 30 gusa bibe bigikorwa ubungubu n'ubutegetsi bwasimbuye ubwabikoraga bigaragaza yuko ibyo ubwo butegetsi ndetse nta kintu ubwo butegetsi bwizeho nta kintu bwize mu byabaye byose akarengane buvuga bwagiriwe cyangwa abari ku butegetsi bagiriwe muri kiriya gihe njye navuga yuko bagaragaza yuko washaka kuvuga ko kataraga n'akarengane yavuga ko ari byo kubera yuko n'abari gukora neza ndetse binarushijeho ariko nkavuga yuko hari icyizere ngewe nyivana ni uko abanyarwanda benshi cyane iyo ukurikiye ibyo bavuga uhereye no ku banyarwanda bari mu Rwanda bakurikira ibi byose biri kuba usanga bavuga nyine nk'uko turi kubivuga ubu ngubu bavuga bati ntabwo byumvikana ko ibintu byabaye ejo bundi biri kongera kwisubiramo kandi bigakorwa n'abantu bavuga ko babirwanyaga ibi kandi nanone ngateka yuko byagombye kuduha imbaraga abanyarwanda bose babibona gutyo babona uko nyine ko ibingibi ari navuga ko arimo gutsindwa mu by'ukuri ku banyarwanda bose kubera yuko amateka ubundi yagombye kuba abereyeho kugira ngo ajye atwigisha ni ukuvuga ngo twagombye kugenda tugenda tujya mu bihe byiza kugira ngo tujye dusubira inyuma ku butegetsi bwa FPR ntabwo ariko bimeze ahubwo FPR yo wagira ngo cyayizanye cyangwa ishishikajwe gusa no kugira ngo ize noneho iri kuzambya ibintu kurusha nuko byari bimeze mbere hose akaba ari nacyo mvuga ni byagombye kudutera ingufu imbaraga cyangwa no kuduha ubushake burengeje kugira ngo mu by'ukuri turwanye ibi bintu twivuye inyuma uyu munsi nisesa abagira na bagenzi be n'abandi bose bababanjirije ariko ejo tutabirwanyije yazaba ari njyewe yazaba ari Serge yazaba ari n'abandi ku buryo rero byanze bikunze aya mateka mba bagenda yisubiramo tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo tuvuge tuti ibintu bigomba guhagarara dutangire ibintu bishyashya ariko kandi ibintu bisobanutse ibintu bibereye abanyarwanda ibi bintu bimaze igihe kirekire bibaho ntabwo ari ngombwa yuko dukomeza nta nubwo twagombye kubiha undi munsi umwe cyangwa amasaha make cyane kugira ngo bikomeze kandi kugira ngo aho tugomba guhera ni ubungubu ntabwo tugomba kuvuga ngo tuzabikora igihe mu gihe kizaza cyangwa tubibona ibya Serge cyangwa n'ibya Roger cyangwa n'ibya Patrick twenyine ni ibya buri munyarwanda wese kubera yuko nta n'umwe ibi bintu biramutse bidahagaze bitazageraho ejo bundi bari bari ku butegetsi n'abari babafashije icyo gihe ariko uyu munsi noneho n'abari bari mu gihugu nanone batari bagize ubwo rero wumva yuko bidahagaze n'abandi bari kuvuga nabo byagenda bibageraho ugasanga ari umuvumo cyangwa ari karande noneho igiye ku banyarwanda twese akaba ari niyo mpamvu rwose nyashishikariza abanyarwanda ko twese twagombye guhaguruka tukagira ubutwari bwo kuvuga tuti ibintu tugomba kubihagarika kandi birashoboka kubera yuko agatsiko n'akantu k'abantu bake cyane nibo bari gukora biriya byose kandi barabikora kubera yuko nabo navuga ko batiyizeye kubera ko iyo babiyizeye ntabwo bakora ibintu barwanyije ibintu bazi ko ari na bibi ariko bakomeza bakabikora bagenda babisasira ku buryo rero ntabwo cyagombye kuba ikibazo cyo kugira ngo bino bintu tubihagarike ikibura gusa ni uko ubona abantu bagisa nk'aho batinze barangaye bafite ibindi bintu barangariyemo barangaho gusa kugira ngo bajye biramata gusa ariko badakora ibihagije mu by'ukuri kugira ngo bino bintu bihagarare ubwo rero njye nkaba navuga yuko rwose twagombye gushyira imbaraga muri ibi bintu kugira ngo ibikorwa byose kugira ngo urwanda ruhu rwanda kugira ngo urwanda rugira amahoro abanyarwanda bagira amahoro bigomba gukorwa kandi bigakorwa ku buryo bwihuse na wundi ejo bizaba twatinze serije ndumva icyo ngicyo navuga urakoze
Patrick gutinda byo nta wabitindaho kuko iyo umuntu utambutse ababigendera mu bari benshi ahubwo ikibazo wenda nuko usanga abantu barebana bamwe bati ni bakanaka batinze uru rugamba ni bakanaka bagambanira abandi ugasanga abantu batakaza umwanya mu kujya gushaka ibyitso muri bo cyangwa kureba abo bagira ba nyirabayazana kuruta kubona ubashyize kuri iyo ngoyi ako kantu nako ndagira ngo numve icyo ukambwira wo komedi Patrick
nibyo mu by'ukuri abantu babikara agatsiko kari ku butegetsi ni abantu babi cyane njyane n'igihe njya nibaza muri biriya bihe bya 90 inkotanyi zitera abantu benshi bibaza niba zifite imirizo cyane cyane ko baravuga ko ari n'inyenzi ukibaza ukuntu inyenzi ifata imvura ikajya ku Rwanda ubwo ndavuga muri twebwe twa tukiri batoya bikayobekana ariko uyu munsi iyo urebye bari abantu ibintu bakora hari igihe wibaza niba bafite ubumuntu muri bo nimba ari abantu batekereza yuko bazagira n'igihe bakanagenda nimba ari abantu batekereza yuko ibintu bari gukorera abantu abo bantu bari kubikorera bameze nk'abo bafite umubiri nk'uwabo ko bafite imiryango ko bafite inshuti bagombye kuba bishimiye nabo ko babanye neza bikakwiyobera muri ubwo bunyamaswa bwa karagatiko rero niko kagenda kagonganisha abantu gutyo ku buryo abo bantu bavuga mukanjye mvuga ko barangaye mu by'ukuri kubera ko benshi uzasanga bakubwira yuko nabo bari kuri trago ko bashaka ko ibintu bihinduka ariko wareba mu by'ukuri ibyo bari gukora no kugira ngo ibyo bintu bihinduke ugasanga birahabanye kandi nyine ugasanga mbese wagira ngo umugambi bafite no kugira ngo bavangavanga abantu kandi igihe cyo kuvangavanga abantu ariho nyine agatsiko kanyuramo ugasanga kari gukora cyangwa kari gutuma ibi bintu bigenda biba bibi kurushaho ku buryo rero ngiye nkeka yuko aba bantu bagonganisha abandi navuga yuko kuba umwanya cyangwa kuba atahigiye bitari na ngombwa cyane kubera yuko njyewe nemera yuko abantu batari muri iyo game batari muri ibyo bintu byo gusanga batinza ibintu ngo byihute njyewe nemeza ko atari benshi cyane mu by'ukuri uretse ko nanone nubwo abashaka ko ibintu bihinduka ari bo benshi ariko bahaguruka nabo kugira ngo nono baze begere cyangwa se bakire ukuboko muri ibyo bintu bavuga bati ibintu ni ibyacu mureke tubyihutishe nabo baracyari bakeye ku buryo abantu benshi bashaka ibintu bihinduka ariko abantu bashaka kugira ngo bafate iya mbere cyangwa bahaguruke bafatanye n'abandi ibintu byihute bagakomeza kugenda bagira ubwoba cyangwa se bafite utundi tuntu bagenda bavansa ariko mu by'ukuri bashaka impinduka niyo mpamvu uzajya kumva bari kukubwira ngo ngaho nimubikore mwebwe ngo murashoboye cyangwa ngo nibigenda gutya na gutya ngo tuzaza ugasanga nyine abo bantu nyine bari aho ngaho aribo bitega imitego ariko mu by'ukuri batega imitego abanyarwanda bose kubera yuko uru rugamba ntabwo ari urw'abantu babiri cyangwa batatu cyangwa umwe ni urugamba rw'abanyarwanda ni ubushake abanyarwanda bose ubundi tuvanyemo abo ngaho wenda njye na rimwe na rimwe nkeka ko wenda baba no mu kazi kandi umuntu atashobora gusobanura neza uretse abo ngabo abandi bose bafite ubwo bushake mu by'ukuri bafite ubushake nayo mpamvu nyine serije nk'ubungubu tuba turi ahangaha niyo mpamvu uri mugoroba uri kuri ino radiyo uri gusobanura uri gukora analyse uri gutumira abantu kugira ngo baze bashobore gufasha abo bantu bandi bagifite ubwoba cyangwa se bakibugenda babona ngo imbogamizi mu bintu byose batera iyo ntambwe yo kugira ngo baze dufatanye baze bafatanye n'abandi bagenzi babo hanyuma noneho tujye gushaka igihugu mu by'ukuri kizaba kibereye abanyarwanda ariko abo ngabo bagonganisha abantu bo abo ngabo bajya gushaka ibyito mu bandi bari gukora abo ngabo bazanahoraho kubera ko ubutegetsi dufite mu Rwanda niko bumeze icyo bashaka
twabyita intege nkeya cyangwa twabyita gukina umukino w'umwanzi cyangwa twabyita complice iyo tuba duhanganye kuko burya iyo utewe nawe ukitera ubu turavuga for example turimo turubakira ku rubanza rwa Paul Rusesabagina yarashimuswe ku manywa y'ihangu aratwarwa ariko ugasanga baravuga ngo batari ku bundi yari agiye he aho kugira ngo barebe uwamutwaye n'uburyo yamutwaye n'ibyo bamwe baravuga batari ku bundi yari agiye ugasanga noneho tuvuge nko muri pati cyangwa organization ye ikibazo ntabwo gihindutse ko yashimuswe yatwawe ibyo akorerwa ari ibintu byo gukondana ndetse ubutegetsi bukabikurikiranwaho ahubwo mesaje igahinduka ugasanga no abari bakwiye kuba bafite one voice ijwi rimwe niwe arimo kuryana ubwayo kandi impamvu ntanga urugero ntabwo ndutaka kuri rusese bagira natwe mwihurira urabizi ku kibazo cya Ben Rutabana sinaye wenyine n'abandi bose ejo ushaka kugira insanganya God knows ndumva atari byo wenda ndimo gupredicta none ugasanga mutangiye kuryana aho kugira ngo muvuge muti komerede byamugendekeye biti why ibino bintu byabaye ugasanga none kitwa movement ya opposition muhereremo mushiftinze intambara y'umwanzi mwari mukwiye guhangana nawe kuko yabakoze mu nda ahubwo urubanza urugamba rusigaye muri mwebwe musigaye kwitabara kandi mugomba kurwana urugamba mukarutsinda mission yacu dufite ni ukurangiza urugamba Paul Rusesabagina atarangije niyo sinyatire numva ngomba kuzasinya ntabwo ari ukuvuga ngo Paul yaratwawe cyangwa Paul ari mu gihome cyangwa Paul baramwica ahubwo ni ukuvuga ngo ibyo Paul atarangije twabirangiza dute Comrade Patrick
serije urangije neza urumva icyo kintu uvuze nibyo koko kubera yuko urugamba urugamba ni urugamba gito urugamba rugomba kugira abarusigaraho niko bimeze kandi n'ubundi tujya guhaguruka n'ubundi nk'uko papa Roger nawe yahagurutse nzi neza yuko yahagurutse azi yuko ashobora gusitara aba bantu rero bavuga yuko bajya kwibaza ngo yajyaga he ngo cyangwa byari kugera bite batagiye kureba aho yajya hose ntabwo yagomba gushinga
Ningore kubaza mushayidi ngo yajye gashi.
Exactement. Ntabwo aho yaje hose nagomba gushinga.
Ikibazo njyewe nicyo njye nibaza nyine iyo ndeba abana listi bari hano hanze kandi kuba mbivuga ntabwo ari ukuvuga ngo ntawe ngomba guha umurongo w'ibyaganira ajya ataganira ukabona abana listi bacu bitwa ngo barafasha opozisiyo nyarwanda ahubwo debihindutse ngo abo bantu baba bagiye he bari bagiye bari mu biki ntibarebe bati umuvandimwe yasitaye nk'uko utanze urugero bamutwaye ahubwo twe dusigaye turahindura game y'urugamba turwana dute icyo ni cyo kibazo njye mba numva ngomba kuganira naho ibindi byo kugira ngo byagenze bite umwanzi aramufite ari mu biganza by'umwanzi no kuba agihumeka aramwerekanye ni amahirwe ariko kuba mufite ashobora kumufunga ni cyo kibazo ugasanga debara rihindutse muri twebwe kuruta kureba uko twazaboza uwo muntu cyangwa ibyo yakoraga twazabira amforosa gatatu cyangwa gatanu
nta baciye mu ijambo wenda Patrick nta uciye mu ijambo uvuze ikintu gikomeye seje buri kintu gikomeye wenda abantu bavuga ngo umuntu yajyaga hehe nk'aho umuntu w'umugabo akeneye kwisobanura aho agiye ikibazo gikomeye ni ukumva ko umunyarwanda uri hanze y'igihugu twakoreye impunzi utari kuri pasiporo y'u Rwanda agomba gusobanura iyo agiye ugomba kuba niwo mama uri impunzi ufite uburenganzira bwo kujyana hose ushaka ku isi nta muntu watse uruhushya nta hantu ujye mu Rwanda ugiye kuvuga ngo baguhe ikiba ari cyo kujya ahanahana kugira ngo rero kandi baneje ubundi hari yashinga nk'ukwezi undi munyarwanda agiye wavuye mu Rwanda agiye mu bukwe hari muri Zambia muri Zambia bashaka kumufata ngo nabamushimire utamujyane mu Rwanda icyo ni ikibazo gikomeye cyane cyo kuvuga ngo umunyarwanda n'uwo munyarwanda wese ukarajya muri Afurika ubuze nk'uwakoze icyaha tugomba kubyo byo ni ibintu tugomba kwamagana kuko kujya nuba ngo umuntu ari ikigaka kuri mita ahubwo ati wowe ntuzarenga muri Amerika ni Burayi ahantu hose uzogera naho nzaza nkufate nkujyane ibyo ni ibintu bikomeye cyane abantu bamwe wenda bashobora kuba batumva ubukomere bwabyo ariko kugira ngo umuntu agukangire Kigali wo uri Burayi aguha umurongo utazarenga kandi nta cyaba wakoze ufite uburenganzira bwo kugenda ushatse wajya no kugenda ukajya hakurya mu mupaka y'Uruganda cyangwa Burundi ukarebayo wagombye kuba ufite ubwo burenganzira igihe cyose udakandagiye ku butaka bw'u Rwanda ariko kugira ngo nuvuga ngo n'ugiye muri Zambia amufate n'ugiye muri Maroka amufate n'ugiye South Africa amufate cyangwa bamwice ni ikintu gikomeye cyane ahubwo abanyarwanda bamwe wenda bashobora kuba batarareza ubukomere bwacu ariko tugomba kurwanya dushyiremo ingufu zose
Roger ugize neza n'icyo kintu uvuze Comrade Patrick ndagira ngo ureke ukomeze aho ngaho afite ibi bintu turimo ni struggle ni ibintu bikomeye hari abantu wenda babyinjiramo bumva ko abantu bari muri struggle ari aba superstar bituma abantu baba abastari batazi ko ni coste ya sinyatire rupfu uba ucesinga cyangwa ingaruka bikugiraho noneho iyo nebinabaye cyangwa asanga metodoloji barwanamo nayo pa kurwana namwe nayo wenda zuba ijambo atari ryo metodoloji bakoresha kugira ngo bimenyekanishe ni ibintu byo gushaka view ubusitari urumva neza kandi ibi ni ibintu bimena amaraso ni ibintu bitwara ubuzima ni ibintu abavandimwe bicwa babarimwe bashimutwa ubu turavuga tuti afazali Paul tuzi ko ari mageregere ariko tuzi abantu tutazi irengero ryabo hago tuzi niba barapfuye ngo dukore kiriyo dukarabe birangire hago tuzi niba bafungiye muri safe house hago tuzi niba bagihumeka umuntu ufite umuntu nk'uwo mu muryango we murumva ukuntu atekereza iyo umva rero wenda ntabwo iyi ngingo nashobora ko tuyigana gutya ariko wenda reka tubivuge ko biri hano hanze biravugwa ugasanga abantu babigize nk'ikiganiro deba haba kurwanya iriya ngoma y'igitugu mbi Kigali ari ibintu tuva abantu baba celebre baba abastar ni ibintu bitwara ubuzima ni ibintu bituma dutakaza abacu ni ibintu twanagenderamo nge nabaye atake kabiri ibyo murabizi maze kugerwa inshuro nyinshi cyane ariko kuba mbirimo ndavuga ndi nafashe decision yo kubijyamo sinzi niba nzanabirangiza ariko icy'ingenzi urumva ngo mfite umurongo ngenderaho niyo mpamvu abantu bagomba gutandukanya rero ibintu byo kumva ngo kujya muri politiki nyarwanda kuba umwopozi w'ubutegetsi bw'i Kigali nge ntabwo ngo ndi abavuga ngo turwanya Kigali twe turamudezopoza ya regime ya Kigali bivuze yuko ibitekerezo byacu bitandukanye ibitekerezo bya Kigali ntabwo nari nkwiye kuba umwanzi w'abantu b'i Kigali ntabwo nari nkwiye gufatwa nka enemy w'abantu b'i Kigali kuko je suis opposé mfite view zanjye zitandukanye za Kigali bari bakwiye kunyubera bakanega amatwi ariko ntabwo bari bakwiye kumungeta no gushaka kunyica kuko mfite desire zitandukanye zawo bwa Patrick
Serge uvuze ikintu cyiza cyane kubera ko wenda muntu anagisura kugira ngo cyumvikane neza wa mugani ntabwo turwanya Kigali twembi ntabwo butaba urwanya Kigali ni iwanyu waravukiye ni umujyi wawe uzi wawe urwanya Kigali wayirwanije
batabanzi b'u Rwanda
ntabwo turi abanzi b'u Rwanda turi abanyarwanda twaba abanzi b'u Rwanda gute ntabwo bishoboka ariko icyo tutemera twebwe ni uburyo u Rwanda ruyobowemo ubungubu aho ngaho niho dutandukaniye n'abantu bashyigikiye buriya butegetsi twe turavuga tuti ibintu ubutegetsi ukuntu buyobowe u Rwanda ntabwo bikwiye ukazana ibitekerezo nta nubwo twagombye kuba n'ubundi aho ngaho niho mbona nyine karagatsiko ngiye nkunda kubwira abantu yuko nubwo ko gakeka kura ko gafunga kica kagira icyo byose ko gafite ingufu ahubwo ngiye mvuga ko ari aba bafite intege nke cyane kubera yuko niyo mba ngiye mvuga cyangwa se akavuga cyangwa rutetse abagenda yavuga bakaba bagomba gushyira amamiliyari n'amamiliyari kugira ngo bajye kumushimuta cyangwa baze kudushaka kugira ngo batwice ubwo si ubwo hagati yanjye nabo n'indi ufite ingufu mu by'ukuri ngiye ntekereza yuko abanyarwanda kandi nizera yuko n'ubundi biri kugenda biza yuko bumva yuko dushobora kubaho tukabana tudafite ibitekerezo bihuye kandi twese dushaka kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere ku neza abanyarwanda twese naho ubundi twese tujye tukajya inyuma ya FPR yateye ivuga yuko iri kurwanya muvoma kubera ko abantu bose bari muri muvoma none si umutwe w'abanyarwanda bose bari muri FPR none si ubu ngubu abantu bapfuye FPR yo kurwana ubu ngubu abantu ntabwo bazize ubusa ako kari gaciyemo Serge tugafite gatoya kuri aba bagenzi bacu
gashimangire ko gafite ukuri abanyarwanda bari mu Rwanda mu gihe cya muvoma ni nabo bari muri FPR mu gihe cya FPR kuko tuyebye mu myaka yuko abantu banganaga majorite bari mu Rwanda mu gihe cya muvoma baracyari ifite statistique baracyari benshi kandi bari muri MLND bafe bari muri FPR kandi babaye no muri MLND urumva rero ni kibazo ni kese ya regime na administration ihinduka ariko le peuple cyangwa abenegihugu basigara ari reme ari babandi
ari nayo mpamvu FPR mu by'ukuri yagombye kureka abanyarwanda bakisanzura bagataga n'ibitekerezo by'ukuntu igihugu cyabo cyagombye kuba kiyobowe cyangwa nubwo kigomba kuyoborwa mu by'ukuri kubera ko abanyarwanda bazahora ari abanyarwanda ntabwo nta muntu uzaza ngo araje ngo asange abandi banyarwanda bashyashya batsimbura abanyarwanda baryo ntabwo bishoboka twese turi abanyarwanda bashobora kutwita FPR bashobora kutwita ibyo ishaka byo byose ariko njye ntabwo umuntu tuvukana cyangwa umuntu muturanyi cyangwa abantu niganye nabo mu Rwanda ntabwo bamfata ngo bavuge ngo uyunguyu ngo ni ikingiki cyangwa ni ikingiki ni Patrick bazi Patrick nyiri aho ngaho umunyarwanda FPR ntabwo ariyo izaza ngo ijye kunyita izina ngo noneho ngo bumve yuko ngo kubera ko FPR yavuze ibingibi ngo niko bigiye kugenda wera ibyo ngibyo abantu bashobora kubivuga bati ariko mufite abavandimwe mufite inshuti zitabavugisha kubera ibi bintu mwagiyemo ibyo ngibyo nyine ni ibyo ngibyo bya FPR kubera ko bagenda ihungiye abari bo bose ariko ntabwo abo bantu mu by'ukuri muramutse iyo ugize ubundi amahirwe mukavugana wumva yuko nta kibazo gihari kandi turabizi ko nta kibazo gihari anyway rero icyo bashaka kugarukaho ni abantu aho wari ubajije aba bantu bagenzi bacu uri kwibaza niba ari kurangara cyangwa se niba ari gukorera mu byukuri ubutegetsi bwungeta abanyarwanda ariko none igisubizo bagitanze nuko abantu bafashije ibintu bakabigira nk'aho bibaye showbiz abantu bakaza ngaha bakaba bagomba gusesengura ibintu byose ku buryo bashobora no kugera aho ngaho bakaza kuvuga yuko serije ukuntu yari yambaye cyangwa ari ikiba bakora ibiganiro bivurize ku marisaha yose bari kuvuga umuntu uri ku rugamba umuntu uri gukora akazi agomba gukora ariko bakajya aho ngaho akora ibyo ngibyo bajya kuvuga bakibagiza ibindi bigize njyewe icyo mbona gikomeye cyane abanyarwanda bagombye no kumva ni ukumesera kamwe serije serije uyu munsi hari abantu bamara umunsi wose bari gukurikira ibiganiro nyine kuri ariya maradiyo yose y'abanyarwanda uri kubona ari hano kuri YouTube umuntu ugasanga ari aho ngaho ibintu byose arabikurikira byose mugabo uri kumubaza uti none se ubu ngubu uru rugamba tubigenje dute kugira ngo aka gatsiko tukavaneho akaba yagusubiramo ibintu byose byavuze kuri ayo maradiyo njye mbona aha ngaho ari ikibazo gihari ariyo nawe mvuga ngo abantu bararangaye mu by'ukuri ikintu dushaka ni ikintu cyoroshye cyane cyumva ikumva ni ukuvanaho ubutegetsi bubangamiye abanyarwanda ibindi bindi biza ku ruhande bindi abantu bajya kujya gusesengura nk'uko mukatwa turi kuvuga kwibaza ngo umuntu bamushimutse ariko ukavuga ngo yajyaga hehe ikibazo kikaba ari aho yagiye aho kuba bamushimutse akaba ari nacyo kiza kuba deba aho kugira ngo abantu babe bari kuganira ati uyu muntu wagiye turamukorera iki cyangwa se turakora iki kugira ngo batazongera gushimuta abantu ahubwo bakajya aho ngaho yagiye mu biki ugasanga deba zabaye ndende amaradiyo 6-6-8 agiye gukora ikiganiro kuri ibyo ngibyo abantu nabo bagakurikira ubwo ngubwo aho kugira ngo noneho n'umwanya kugira ngo bazajye gutekereza ku bintu ibyo ngibyo bizima ngende kuvuga ko ari bizima byo kugira ngo abantu barebe ukuntu ibintu byahagarara umwanya ukaba mutoya ugasanga amikoro bacya hari yagombye kuba ajya muri icyo gikorwa ari kujya gusaranganywa muri ibyo bintu byose mu by'ukuri bidafite umumaro aho ngaho ni naho abantu bamwe bakora analyse bakavuga bati ese ubundi ibi bintu kugira ngo bemeze gutya ntabwo kigali ishobora kuba cyangwa se agatsiko gashobora kuba kabifitemo uruhare kuko mu by'ukuri kubera yuko none se ninde ibyo bintu bigira ninde bigira akamaro ntabwo ari twebwe bigira akamaro ibyo ngibyo byo turabizi ko atari twebwe ibyo ngibyo wowe bifite akamaro ni kigali kubera yuko ingufu ziri kugabanyuka z'abantu baraza gutekereza ukuntu bajya kubaho buza gukomeza kwica abanyarwanda ntavuga rero njyewe ntabwo abo bantu wenda bazanahoraho bashobora no kuzakomeza biyongera ariko abanyarwanda nibo bagomba gutekereza bakavuga bati dushaka iki turakigeraho dute igisubizo rero nta kindi ni uko bagenda bakegera abantu aba bantu bose bavuga buri wese batanga ibyo bavuga abanyine birahari barabikurikira nta nubwo bikomeye cyane kuvuga ati abangaba barahangaha abangaba barahangaha ntibakurikira abo bantu bari kubafata ntibafata iyo bisi ndege iri gutambuka igenda kugira ngo tujye kuvanaho kari agatsiko ibintu abantu bakomeje kubyumva ntabwo ari ikintu gikomeye cyane
ndagira ngo twavanse mu kanya tujye ku ngingo ya kabiri kuri iyi tuyitinzeho kuko ndagira ngo tuze kureba wenda muri San Antonio hari ibintu biteganyijwe hari igiterane giteganyijwe tariki ya ku gatanu ku gatandatu ariko amakuru dufite ni ukugira ngo bitewe n'uko Rusesabagina yari atuye muri San Antonio ariwo azwi cyane abanyarwanda bose bagiye kwerekezayo muri iyi wikendi ariko mbere y'uko tuhagera tukikurikije ikintu waruguze Patrick afite sosiyete yacu uko iteye ntabwo dushobora kuyihindura ngo itekereze mu bundi buryo butandukanye tujye tunemera ko abanyarwanda tubona uyu munsi nibo banyarwanda sinzi niba nanabivuga muri ubu buryo abo dufite imitekerereze yabo nibo bantu bacu ntabwo tuzarema abandi ngo abadufite aho tubakina ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo abo bakubwira ibyo ngibyo babwira uti none se nshimye ko wambwiye ngo wumvise ibintu byose konkuruzo yawe ni iyi jya umubaza ati konkuruzo yawe ni iyi niba umuntu akubwira ngo yumvise amaradiyo yose ashoboka ari puru n'ari kontre agushyigikiye nagutuka agusebya nakwamagana byose akavuga ati nabyumvise kimubaza ati deende dukora iki ikibazo cy'ikibaza kuko njye nemera ko aba bantu ni bamwe muri twebwe n'abanyarwanda mu Rwanda twifuza rwiza nabo bagomba kurugiramo uruhare mu rugendo twifuza tugendanamo nabo bagomba kuduherekeza tukagendana ariko hari igihe njyesha kuba nzaba nihuta bo bakaba bari inyuma barimo kugenda bansenya ibyo ndabizi kandi ndabibona buri munsi ahubwo ujye ubambariza uti nshimye ko wabyumvise wabiteze amatwi dukore iki utege amatwi nubona ukubwira uti ngenda byumva muri ubu jya umushyira ku ruhande umwandika ahantu ukubwira ati ibi n'ibi wikomereze wisakaza umwanya tugomba gucagura abanyarwanda impamvu yo gucagura abanyarwanda si uvuga ngo ni ukudisipinira abanyarwanda hari abantu bazagutinza mu rugendo abazagutsinza mu rugendo ibatakazaho umwanya ariko abuzumva ko mufatanyije mu myemere no mu myumvire mu mikorere mwavance nabo abo bandi babatsinza nibatakazaho umwanya rwose ibyo bintu bigomba kumvikana nawe ubona ko tuzavanga ngo tuzabya societe izumva ikibazo cy'abanyarwanda ngo tugendere rimwe ntabwo bizashoboka Patrick ntabwo bizashoboka hari abavuga ngo tumaze imyaka 28 ngo twisubiramo twisubiramo ni ngombwa twisubiramo ni ngombwa ko birakenewe kugira ngo abantu barebe abo turimo n'ibyo tuvuga kuba tuvuga ntabwo bizarangira ejo nshobora kuba nake kuri radiyo ukaza nawe ugakomeza cyangwa undi agakomeza abandi bazakomeza ariko icyo turavuga iki turatanga iki kuvuga twavuga twese ariko turapropose iki turatanga iki ibyo njye nicyo kibazo mbona twadukuye no kureba abavuga baza nose ubundi ntuvuga buri munsi utari no kuri radiyo ntabwo nshaka kubikiranye komeza uvuge ariko uratanga iki urapropose iki what do you offer ku bantu ku bibazo by'abanyarwanda solution yawe ni iyihe ku bibazo by'abanyarwanda turavuga ishimwe twaryana na sosiyete abagina turavuga abanyarwanda bari mu gihome badafite ubwisanzure turavuga abanyarwanda bafite espace politiki wowe uraproposa ngo namwe murabicanye muri abanyabyaha ariko ntabwo utanga solisiyo yo gukemura ibyo bibazo kuvuga udatanga solisiyo ni nonsense abazajya kubyumva bajye babyumva njyewe nabwiye abantu ni mujye munyereza ibintu binyubaka bimfasha kuri murongo ariko niba uzi ko bitanyubaka wa mugane wa Evode nimujya muri pubere muzasangamo umunuko Evode niko yavuze hari nuza nabonye kare hano munyemerere nyipartaje tuyivugeho mbere ko tujya kuri San Antonio kuko ndagira ngo mbazeroze uko no kwegera umuryango utuye kugira ngo bakomeze bawuhungete hari ikibazo nabonye reka ndebe niba napartaja iyo link hano ndakeka ari nawe oya ndakeka ndagira ngo mvuge kuri iri tangazo nabonye ryanteye impungenge iri tangazo rya polisi y'u Rwanda bivuga ko ryasinywe tariki ya 4/1 2019 na Sipi Kabera naribonye kuri uru rubuga rwacu duhuriraho ariko ndibonye numva rinteye impungenge murabibona abankurikiye baravuga ngo polisi y'u Rwanda ibiro by'umuvugizi itangazo ry'umutekano polisi y'u Rwanda iramenyesha abantu bose ko hari abantu bamaze igihe bakoresha imbuga nkoranyambaga bagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda bose muri rusange ni muri urwo rwego polisi y'u Rwanda ifatanyije n'inzego z'umutekano yakoze igenzura igamije kureba no kumenya intandaro y'abanzi b'igihugu uburyo bahwihwisa ibihuha ku mbuga nkoranyambaga ya interineti bagamije guharabika umukuru w'igihugu no gutuka ubuyobozi buriho polisi y'igihugu ikaba ihamagarira abanyarwanda kudaha agaciro inyandiko z'abantu bakurikira RPF Gakwerere RNC France Nkunze u Rwanda Mahirwe amakuru agira ku nzego z'umutekano akaba yemeza ko aba bantu babarizwa mu gihugu cy'Afurika y'Epfo South Africa aho bivugwa ko ariho bari bakaba bakorana na RNC polisi y'u Rwanda ikaba yashyizeho igihembo cy'amadolari 10,000 ku muntu uzatanga amakuru yaho abo bavuzwe hejuru baherereye cyangwa imiryango yabo aho yaba iherereye mu Rwanda murakoze bikoreye Kigali ku ya kane z'ukwa mbere 2019 cyangwa bishobora kuwenda kuba ari mu tariki ya kane z'ukwa mbere cyangwa muri Amerika twasoma ko ari mu kwa kane ku itariki ya mbere ntabwo ndi bujye gutinda ku itariki ahubwo ibintu nk'ibi ngibi mbibonye ku rubuga hariya navuze ariko se iyi nyandiko ni otantiki ntabwo mbizi ni otantiki impamvu niyifite muri entre parenthese ntabwo nzi niba inyandiko ifite umwemerere w'uko ari otantike ari ofisiyeri biramutse ari ukuri koko ari otantike ari inyandiko ofisiyeri impungenge mfite ni ahangaha bavuga ngo polisi y'u Rwanda ishyizeho igihembo cy'amadolari 10,000 ku muntu uzatanga amakuru y'aho abantu bo hejuru baherereye n'imiryango yabo aba bantu aho babahere I don't care nta kintu mbwiye ahubwo imiryango y'aba bantu aho yabiherereye mu gihugu niho ngenda ageze impungenge ari byo navugaga ni ibintu tuba turimo ntabwo ari promenade ntabwo ari ukuba abasitari cyangwa kuba abantu b'ibikomerezwa n'imiryango yacu irahungitwa irahigwa irashimutwa iricwa urugero muri iminsi bavuga ngo shyaka uya muhungu shyaka bakavuga n'umugore we iriya navuze ni njyewe sinshaka kubyinjiramo kuko shyaka ntabwo ari n'umunyapolitike navuga ufite constituency ngo ujya mukore ikiganiro ariko nabikira entre parenthese ku bintu babivugwa shyaka ntabwo ari enopoza navuga wahangayikisha ubutegetsi bw'u Rwanda shyaka ntabwo afite ishyaka rya opozisiyo avuga ati duhindure ibintu mu Rwanda ariko impamvu ntashaka kuvuga ngo wenda mbigiyemo bikoremo ikiganiro urabanza ukareba rezerema zisapoti mu kiganiro izo arizo ariko iyo bigeze mu kujya guhungeta imiryango y'abantu bakaba ngo dushyizeho ibihumbi cumi cyangwa amafaranga ya naya ku muntu uzadenonsa umuntu ufite imwe na Patrick na Roger na Serge tuzamuha reward ibihumbi cumi by'amadolari ikibazo kiba kitari cya kindi niyo mpamvu ya miryango yacu ivuga iti nimve muri politiki nimureke politiki mutatwicisha nimuve muri politiki kugira ngo tugire amahoro iriya nyandiko navuze ko umwemere wayo ntawuzi ariko iramutse ari otantike twari dukwiye guhindura metodoloji y'imikorere yacu twari dukwiye gutekereza uburyo dukora politiki nyarwanda twari dukwiye gutekereza uburyo duhindura imitekerereze mu bakora politiki Patrick ndagira ngo wenda nkubaze mbere yuko ngaruka kwa Roger gato uko ubona iriya nyandiko n'impamvu bamwe bo mu muryango bagira impungenge babonye ibintu nyandiko nk'iriya kandi tugatanga n'ingero z'abantu bashimutwa bafitanye isano n'abavandimwe nari ntanze example ya shyaka n'umugore we ibyo bavuga bakorewe nubwo numva bavuga ati si byo si ukuri ndabitanga urugero ko ntavuze ko mbifitiye amakuru ndareba kubivugwa muri media zo hanze ariko ntashimangira yuko nabihagazeho niyo mpamvu uvuga ni kuri radita tukatuvuga ibintu tugatanga na evidence ntabwo naze kuvuga ibintu byo gukwirakwiza propaganda n'ibihuha tuvuga ibintu tukavuga tuti byabaye kuri iyi tariki byakozwe na kanaka dusubira inyuma rwambaza nkabisubiramo propaganda burya nayo ifite aho isenya ariko biramutse ari ukuri twari dukwiye gutekereza ku nshuro ya kabiri
Serije iyi inyandiko wa mugani wawe ntawe wapfa kwemeza yuko ari ukuri wenda ntabwo biragoye kugira ngo murabyemeze ariko iramutse ari n'ukuri ari iy'ukuri njye ntabwo byantangaza cyane kubera ko turabizi ukuntu iriya sisiteme iri mu Rwanda ikora kandi ibi bintu babikora kuva kera cyane byo guhungeta imiryango kubera yuko umuntu umwe atabona ibintu kimwe nabo bagahita bahungeta abandi bose bamukomokaho cyangwa n'inshuti ari nayo mpamvu nyine ubona nk'abantu bari mu Rwanda ajya avuga ati ntabwo nzaguhamagara cyangwa akajya agire gukunda muvugana kugira ngo bitamuteza ikibazo kubera ko abantu benshi bagiye bagira ibibazo ikintu cyaba gitangaje gusa ni ukugira ngo wenda agatsiko gasohora inyandiko nk'iyi ngiyi noneho kari gutanga evidence igaragara noneho kubera ko ibyo tuzi ko babikora ariko kugira ngo babyandike noneho babisohore aho ngaho nicyo kintu waba cyaba gitangaje ariko nabyo ntabwo byatangaza cyane kubera yuko iyo bikunda agatsiko muri iyi minsi ibintu bari kugenda bakora ubona yuko ndavuga ngo ikisi biragaragara yuko koko bamaze kurambirwa ubutegetsi bimaze kubananira neza burundu ku buryo n'ubundi kintu nk'iki ngiki kiramutse gisohotse ntabwo byantangaza cyane ariko ni ikintu giteye ubwoba kubera yuko nanatekereza ko bagisohora kugira gusa ngo abo bantu iyo miryango ifite abantu bashubitse ubwoba batinyuka kuvuga bati ibi bintu bigomba guhinduka kugira ngo iyo miryango bayishyireho puresha noneho nayo izashobore kuza gushyira puresha cyangwa gukomeza gushyira puresha ku bantu batinyutse bakavuga bati mureke duhaguruke turebe ukuntu bino bintu twabihagarika turebe ukuntu twagira ubuyobozi buzima njyewe ntabwo byantangaza cyane ariko nk'uko ubivuze kugira ngo twemeze yuko ino nyandiko ari otantike ibyo ngibyo byo biragoye ariko nanone tuzi ukuntu FPR ikora tuzi uko bagenda babikora wumvise abantu bakomeye cyane bajya imbere bakitandukanya n'imiryango yabo bose kumva umuntu w'umuminisitiri agiye imbere ati njyewe bariya bose ati nta nicyo tugipana ati rwose ibyo bakora n'ibindeba ku buryo rero ntabwo byaba bitangaje rwose agatsiko gasaze kakasohora inyandiko nk'iyi ngiyi byashoboka cyane ariko nukuzareka nukubireka kuriya tusanga tubizi uko bimeze wenda tugize amahirwe twazamenya otantisite yayo kuko nayo wenda yadufasha mu kazi kacu ariko kugeza ubu ngubu ibikorwa byo ni biriya byanditsemo nubwo byari bitarasohoka mu by'ukuri mu nyandiko igaragara nk'iriya
kuko impamvu nari mbikubajije kugira ngo ugire ibyo uvuga wenda Roger wenda yabikora ku matara ari ngombwa ni uko izi ni imbuga nkoranyambaga RPF Gakwerere RNC France
uzu Rwanda mahirwe izini za konti Facebook Twitter bivuze yuko utamenya naho umuntu aherereye nubwo bavuga ngo banyirazo bari muri Afrika yepfo ibyo nabyo ni kindi kibazo ariko kuvuga ngo bashake na bene wabo mu gihugu no biteye impungenge Roger Musesabagina nagira ngo nawe numve niba ari commenter ngo kuti kuri ibi bintu bya social media uko bashyiraho ibihumbi icumi by'amadolari ngo bazamenye imiryango yabo ubundi remerutse aya mafaranga bayashyira ku bantu baregwa icyaha cya jenoside kubashakisha noneho bagiye gushakira abantu bakoresha social media kuri aya mazina bagashyiraho reward y'ibihumbi icumi by'amadolari n'abantu baguhimbira abanyarwanda barashonje banabeshya bati kanaka bene mwe na Roger cyane Patrick kugira ngo babone n'aya mafaranga babe bayabona kuko banikenera uko abanyarwanda barashonje bafite ubugambanyi bukomeye mu magambo ahinnye kuri iyi ngingo niba aricyo bayivuga mbere ko tujya ku yindi
urakoze Serge ndacyakora uriya rupapuro rw'atari authentique kuko urusumye ukareba amakosa arimo ntanduba nta rwego rw'igihugu waba mu Rwanda ruruswa bwinshi nta muntu wasohora urupapuro rurimo amakosa angana kuriya ntabwo
amakosa bayandika buri munsi bariya abantu ujye ureba netro kukiri
wabiri ariko byo birarenze nta kuntu ndumva kayamo nta muntu mukuru wize umwaka wabenze primaire ushobora gusohora inkintu nka biriya ariko ikidatangaje kandi kibabaje ni uko ibintu byanditsemo muri uriya rupapuro ni ibintu bikorwa mu Rwanda buri munsi kuvuga ngo Serge yavugiye muri Amerika cyangwa Patrick yavugiye muri Amerika cyangwa muri Australia avuga ati tujye gushaka mwene wabo tumushyireho tumuhungete turi icyo twamukuramo turi ko yatuma mwene wabo uri kuvugira hanze nawe atagiye icyo avuga numva mwese nuko umuntu atandatuajya kujya muri detail personnel ariko twe dufite be nacu mu Rwanda turabizi ko nabo bahuye n'ubutezi kandi bitari babemereye neza cyane nk'ubyo mwavugaga nsubiye inyuma gatoya aho mwavugaga Serge asobanura kuko ibi byo kujya guharanira abanyarwanda n'uburenganzira bwabo atari ibintu by'ubusitari atari ibintu biri fana bitari ibintu bimeze nk'iminsi mikuru ntabwo abantu benshi batumva ko iyo ugiye uvuze uti njyewe sinemere ibyo ireta yakigaye gukora abaturage ntabwo abantu bumva ko uhita uba target uhita uba cible y'abari abantu kandi kuba cible y'abari abantu mwese murabizi n'abasitari cyane Serge bazemo n'igihe njyewe maze imyaka irenga 15 hafi 20 umuryango wacu ari cible nta n'ubuzima ubaho umeze nk'uri ku rugamba buri gihe ugenda ureba inyuma aho ugiye bagucyo nk'ukareba hirya ugareba hino ku buryo n'ubuzima butoroshye kugira ngo n'uburyo umuntu yitange nk'uko mwitanga buri munsi mukigaragaza utavutse nihisha inyuma ya computer nanditse ibi bintu ukigaragaza uti gende Serge ndayizeye uti Patrick wiraye ubariraye mu ndebe ntabwo ibintu byemera n'ubutwara abantu bamwe wenda bashobora kuba batapresiya cyane ariko bombye gutekerezaho kuko nta ubuzima bwawe buhita buhinduka na mwene wanyu nyine utwavugaga mwene wanyu uri hano mu Rwanda ahita nawe aba target twese dufite bene bacu hariya turabizi ntabwo twajya muri detail ariko biriya byo ngo biriya reward y'ibihumbi icumi by'amadolari nkeka ko banayarenza kugira ngo gusa bacerekeshe umuntu ko bazi ko social media niho nirwo rugamba rwabananiye badashaka kurwanisha imbunda ku buryo kandi ntibari barwiteguye nk'uko baza bisa nk'ibyabatunguye ku buryo n'ubu byabayobeye urumva ko bashaka no gufunga YouTube bagashaka gufunga ibya Facebook ariko bigasa nk'ibanana kubona bashaka kwereka ko ari abantu moderne ariko kujya bacerekesha abantu birabagora ariko ntabwo ntibintangaje nubwo uriya papa ntemera ko rutaba ofisi ariko nta muntu wakoruzwa nka buriya ariko ibyo bibaje no kubirimo ari byo bikorwa buri munsi mu Rwanda
reka twa kubitakazaho umwanya ahubwo twikomereze mu kiganiro Roger nagira ngo mubaze magambo arinye twabonye inkuru kugiye Point.com ariko inkuru na mbere yuko nyibona kugiye Point.com nari maze iminsi ibiri numvise amakuru ko hari igiterane giteganyijwe mu mujyi wa San Antonio ambasaderi w'u Rwanda Matilda na komite y'abanyarwanda mu ntara ya Texas batumira n'abandi bantu hirya no hino kuza bagende ku munsi twavugaga ejo wa Martin Luther King ndetse bakagendera kuri kiriya kimwe ngo Dream Week aho abanyarwanda bagira ngo bahure n'inshuti z'abanyamerika ngo bagaragaze isura y'u Rwanda ariko impamvu umujyi wa San Antonio wari wa barashyize ku ikubitiro barahisemo
nukubera ngo umuryango wanyu utuye muri San Antonio, papa wanyu atuye muri San Antonio, afite inshuti z'Abanyamerika benshi, afite Abanyamerika benshi bamwumva, bakabagira ngo bacactinge community y'Abanyamerika b'inshuti z'umuryango, babe baza gutega amatwi, bababwire makosheje z'u Rwanda, ngo aho u Rwanda rwavuye n'aho rugeze muri iyi myaka, noneho ngo babasobanurire kugira ngo bamenye u Rwanda nyarwo. San Antonio kuba ariyo target ntabwo ari ibintu byabaye hazari. Nabimenye mu minsi ibiri ishize, ku cyumweru ku wa mbere nibwo nabimenye. N'umuntu twabiganiraga nijoro, twabiganiraga mu masaha moya z'ijoro, ariko mbyutse nsanga igihe cyanditse inkuru itumira abantu kuzitabira ibirori bizaba tariki 21 na 22 niba nibuka, igiterane kizahuza ambasaderi Matilda na komunote y'Abanyarwanda ngo bashaka kugaragaza isura y'u Rwanda. Ariko umujyi wa San Antonio impamvu wabaye specific ni ukubera hari abantu benshi b'inshuti z'umuryango n'inshuti za papa wawe batarumva cyangwa bafite iriya pressure, duhereye ku ishuri aho Trezor yiga ndetse n'abandi bantu muri komunote bazi nk'umubyeyi wawe, bagira ngo babashe kumubiriza banatambutsa amajwi cyangwa amakuru abantu babashe gutangira kuba disconnected kuri famiye. Ibintu ndumva mwabyumvise bwana Roger.
Urakoze, twabyumvise kandi ntabwo tangaje ko udirenga n'abari abantu ugomba guhora witeguye kandi ntacyo batakora kugira ngo baguteshe umutwaje no kuza kugera iwawe mu gikari kugira ngo babashe kuguhungeta bashyire neo pressure. Ndumva bafite ikibazo niba na cyane ambasaderi azaba hari ubwo ndatugize Imana hazaba n'abanyamakuru azamaze ikibazo agasobanura ukuntu umukozi ambasade waje kuza kumviriza muri Zoom uwe gukwitiranwa na FBI akaza agasobanura ibyo bintu. Ibyo numva icyo kibazo ntashobora kugisubiza, wenda ibiganiro bimeze azajya bazakomeza. Ntabwo bira ntabwo biduteye impungenge cyane. Ndumva kuba ugira kuba bamushimuta, twaje kuganira n'Abanyamerika b'inshuti z'umuryango n'abandi batari z'umuryango ari abantu tuziranye, ariko ugasanga bavuga uti mu Rwanda nta mahoro ahari, mu Rwanda abanyarwanda buriya butegetsi bwica abantu burashimuta abantu, bavuga ati ibintu byashoboka, ariko se ko tubona wenda Kagame rwose yavuze ati u Rwanda rwabaye igihugu cy'amata n'ubuki, byatumye benshi bakanguka kandi noneho bagenda bamuna batega amatwi bavuga ati ibyantu kuko biriho, ku buryo kugira ngo ambasaderi azajyeyo azane n'abo bantu bose bavuye ngo hafi yaho abatuye San Antonio n'abatuye hafi yaho muri za Texas n'andi mastate yegeranye bari bamenye kubikora, kuko bakaza bakamobiliza abantu bakabesha ibinyoma bigahita. Ariko ubu ngubu ndumva abantu benshi barakangutse, nize ko bazaba biteguye gusubiza ibibazo na bimwe cyane cyane ambasaderi uzaba uvugiye uhagarariye igihugu, kuko kujya ahagaragara uko ibintu byari bimeze muri 2019 ntabwo ari komeze muri 2022. Ndumva nabo bameze ko bazaba biteguye gusubiza ibibazo, ntabwo biduteye impungenge cyane. Yego nyine ni ibintu umva birajena, kuko umva ko uyu muntu ari gusa nk'ugushotora, ariko nanone buryo umuntu yagushimuta umuntu nta kintu na kimwe kije kigutangaza kuri we.
Urakoze gusa, nuko wenda uko ibiganiro biba biteguye nta kiganiro mpaka gishobora kuba ku buryo wanamubaza ibibazo nk'ibyo bikomeye, nibo baza gusa bagafata platforme bakavuga ibintu byabo uko biteguye, baba bafite les invités bahisemo muri uriya mujyi, buriya bazareba ukuntu begera nka meya w'umujyi, barebe abantu bo muri city council bakwegera, cyane cyane bareba abanyamakuru bashakisha, n'ibintu by'abarobiste bijyamo n'amafaranga kugira ngo batangire badevayitinga mesaje yarizwi, batangire ba preaching mesaje nshyashya. Urumva rero uwo uko bitekereza bishobora kuba bitandukanye n'uko baba babitekereza.
Biratandukanye kandi ntabwo navuga byinshi, baba ko ibintu batangaje ku munota, ibintu bizabeje ubundi ku wa gatanu kwa gatandatu bakabitangaza ku wa kabiri. Eske byari ibanga, eske ibintu ikintu buryo kizadeplasa ambasaderi kikamubana Washington kikamuzana i Texas, ugatumira abantu undi waha abantu ibintu nk'ibyo n'ibintu utegura aravanza buti mu gihe cya Martin Luther King iki cyumweru, ukaba wapuranga n'amezi atandatu mbere ye kugira ngo rero bajye kubivuga ku munota wa nyuma. Ese usati ntibari babyiteguye cyangwa se bajyanwe n'abantu batazajya kujya kuba kubanyomoza, ariko nkeka ko ntabwo navuga byinshi none ariko nkeka ko nabo ndumva bishaka kutazagenda nkuko babitekereza kana twitwe twiteguye nta ndumva nta kintu twambye tutambye kuba gaciro cyane kuko babikoze kenshi kandi kenshi na urabizi bagutesha umutwe kenshi nta ariko ibintu bitangiye guhinduka nabo bazagenda babibona ntabwo nk'umutoza bavuga ngo we not worried.
Karero tujye ku nkuru yacu ya kabiri inkuru zisigaye zirihuta ntabwo ziri butinde yari inkuru nyamukuru niyo mpamvu twayitinzeho cyane inkuru ya kabiri ndagira ngo Patrick warira yari witugandirizaho komere Patrick ndagira ngo tuganirize ku nkuru ya kabiri n'interview mu kinyamakuru The Chronicles nyine inkuru ya Karite Sankara waganirijwe tariki ya 16 imuntu twemera tariki ya 17 akavuga ibintu byinshi cyane ariko ikintu gitunguranye ni ibintu ngo Kayumba Nyamwasa yamwijeje kumuha mu gihe urugamba rwari kuba rurangiye mu mezi 6 kwari kumugira Protector General cyangwa Minisitiri wa Justice n'abantu benshi bagiye bayandika mu Rwanda bati ibi bintu muzabivugaho kandi ubona ko Abanyarwanda baravuga bati iyo mutabivuzeho tubona yuko wenda mubikwepa nkana byari kuba byiza iyo mbona umuvugizi w'Abanyarwanda ariko ntabwo namubonye kuri uyu munsi ariko natwe twabiganira nk'abantu tubana mu ihuriro kuba Karise Sankara muri interview yari ibanze kuri Arnest na Kayumba ariko ngiye ikintu nabashe kubonamo hariya kikamarika ni imyanya avuga yamwijeje kumuha ngo nk'umurescape yari kumuha mu gihe urugamba rwari rubanye amezi 6 kindi nanone biriya byo kuvuga ngo ukuntu nyine yafatwaga mu ihuriro cyangwa kuba yari umurescape nyine yagomba kuzamurwa agashyirwa imbere agahabwa misheni zo gushaka abarescape akavuga ibintu bikomeye cyane uburyo yahuye na Kayumba ariko bagaruka kuri iyi myanya avuga ngo Kayumba yamwijeje kuzamuha ubwo urugamba rwari rurangiye nicyo kintu nabonye abantu bajya banyandikiraho cyane Komunide Patrick iyi nkuru niyo nsakuyidusesengurira nk'umuntu nasabye ko wayisoma noneho ukaba watubwira muri resume uko uyibona no tukaba twayivugaho ijambo ni ryanyu
urakoze cyane iyi nkuru nange nayibonye koko gitoro mbere yuko njya mu makarito nayibonye nisomaho gatoya nuko ibyagutangaje nanjye byantangaje ariko mbere yuko maze kuyibona kuri yari imeze nabaje kwibaza ibibazo ndavuga ese mu Rwanda uko tuzi ukuntu mu Rwanda habimeze abanyururu tuzi cyangwa imfungwa zabonye abanyamakuru bajya kuzisura hanyuma bakaganira nazo n'izingahe kuva u Rwanda rwa kaga rwaba u Rwanda rwa kaga nge ntabwo nzi uwo nibuka wa nyuma nayirukaga ni Papa wa Roger Vito Martinez abagina muri ya kinamico bari bakoze nayo kugira ngo bajye kumuvugisha yuko
New Times ijya kumusura
niho biherukira ariko kandi icyo gihe ni New Times yagiye kumusura ntabwo ari ikinyamakuru kindi kidasanzwe tutari dusanzwe tuzi yuko mu by'ukuri kiri mu kwaha ko gatsiko utwo tuntu twanda dutekerejeho gatoya hanyuma noneho ndongera ndibaza ni none se ibyaha Karise Sankara yashinjwe kubera ko baramukatiye nubwo ari kujurira cyangwa yarajuriye nawe ntabwo ni ibyaha bikomeye cyane mwa kiriya gihugu ku buryo kugira ngo bemerere umuntu badakontorora ngo ikinyamakuru kize kuza gituruke hanze kigize muri gereza kize kumubaza ibyo nabyo nabisanze harimo akantu gatasobanutse neza noneho wanakurikiza rero ukuntu Karite Sankara kuva yatangira runo rubanza yakorabuye n'urukiko ibintu byose bamurega arabyemera noneho ahubwo byose aza kuza kugira ngo abishyire kuri Paul Rusesabagina ariwe wamushinjaga cyane mu by'ukuri ubona ari kumushyiraho ibi bintu ibyo byose nabitekerejeho noneho ndavuga ni se byagenze bite kuki ubu ngubu noneho iyi nkuru ibaye iki gihe niki cyabaye kugira ngo bibe bibaye iki gihe kuki batamubajije mwakiriya gihe bamuzanya kandi amaze imyaka n'imyaka hariya none nkuru ndayisoma rero ndeba byose nuko ngera hariya nawe uri kwibaza nyine aho avuga ukuntu yakiriwe ngo ageze muri Afrique du Sud bakamuhuza na General Kayumba nuko ntiyigeze avuga yuko muri ziratura rwose yakoze kugira ngo ave mu Rwanda agenda ajye muri Kenya azenguruke za Tanzania azagenda ahinguke muri South Africa aho hose ntarahwegeza avuga yuko hari umuntu wo mu ihuriro nyarwanda waba waramufashije yaba General Kayumba cyangwa n'undi wari wese uburyo rero nge ibyo byose mbifashe nkabihuza kabihuza ubwo rugendo rwe yostrago kuza akagera muri Afrique du Sud agahura n'uri ya muntu avuga yuko yamugejeje kuri General Kayumba bakaganira uko baganiriye akavukunda yaramufashe ikintu n'ibyo ngivyamusabye byo kugira ngo azamushakire ngo abango ngo abantu bo mu bwoko bw'abatuti ngo bacika cumu ngo bagomba kuzafata imyanya ngo ubutegetsi bumaze guhirima ndabitekereza byose ndabitekerezaho nsanga mu byukuri ibi bintu biri guhura naho ibihe bigeze byo kugira ngo agatiko gashake kwerekana yuko ihuriro nyarwanda kora ko gafite ubwoba bw'ihuriro nyarwanda ihuriro nyarwanda ari cyo kibazo mu byukuri gafite ahubwo ko ihuriro nyarwanda ari naryo rigenda nyine rifata abo bantu bose ahubwo natangajwe nuko mu byukuri ukurikije ibyo Karite yavugaga yasaga nk'usobanura yuko General Kayumba yamwakiriye neza ko General Kayumba yamusobanuye ibyo agomba kumusobanurira ariko ngo yamwubashye cyane aho ngaho no ngongera nkavuga ni Karite Sankara yari iki cyane ku buryo bari kumwubaha ku buryo bugeze uko byandiye uko yabyanditse yaramwakira kinyamakuru ariko kubera yuko icyari kigambiriwe mu byukuri kitaruhu kugira ngo berekane ko Karite Sankara ari igihangange ahubwo ari ukugira ngo berekane yuko mu by'ukuri yaba General Kayumba nyamwasa ndetse n'ihuriro icyo bashaka kugira ngo barishyireho barisige icyasha cyo kugira ngo bavuge yuko ari bishaka kuryanisha abanyarwanda ariko kandi njyewe mbifata nk'aho uko nabibonye uko ndi gutetegura ino nkuru nabibonye ni ikimenyetso simusiga yuko aka gatsiko k'inkotanyi kageze aharindimuka kubera yuko Karite Sankara ndumva nta munyarwanda utamuzi yagize igihe gihagije cyane cyo kugira ngo amenyekane yaba mu bihangano bye yaba muri inzira y'urugamba muri Itarago yanyuzemo kugeza ashimutswe ku buryo rero ntabwo nkeka yuko yaba koko mu by'ukuri agatsiko gakora cyangwa se gatekereza ku byo kagiye gukora n'ibyavamo ntekereza ko katari gukoresha uyu mugabo kugira ngo ajye kuvuga biriya bintu yavuze ariko nanone Sankara turabizi yuko ari gushaka ko bamugabanyiriza igihano Sankara turabizi yuko yashimuswe ageze hara mu Rwanda atijyanye muri interview wabonye yuko ntanahantu hamwe anasobanura ukuntu bamufashe cyangwa nawe bamufatiye ntabyo bavuga mu by'ukuri bakomozaho gatoya mu birwa bya Komore ariko ntabwo bitinda ngo bavuge n'ukuntu bamufashe yewe no mu byo nawe ku giti cye yivugira ntabwo avuga yuko kuba yarashimuswe ariko bikamukanya nabwira garoje mvuga yuko kuba umubyeyi we yaravuze ati njyewe ntabwo ndakomeza kuburana kubera yuko amategeko atubahirijwe Sankara we ntabwo ubutwari yabugize bwo kugira ngo avuge ati mwaranshimuse nta kintu ndakora wenda n'ibi ngibi nabyo ntabwo ari kuba yabyemeye ku buryo nasanze ibi bintu nanone ari ikimenyetso simusiga cy'uko ihuriro nyarwanda riteye ubwoba aka gatsiko kaba riteye agatsiko ku buryo riteye agatsiko ubwoba ku buryo agatsiko kemera kugira ngo gafate umuntu wahamijwe ibyaha nk'ibi ngibi bahamije Sankara n'ubwo njye ntemera yuko ibi byaha ari ibyaha yakoze koko kubera yuko icyo bashobora kugira ngo berekane gusa ko ari kugira ngo bashobore kuza gufata abantu nka Rutesa bagira no kugira ngo bagumishe mu gihome cyangwa no kugira ngo n'ubundi bashobore kwikiza umuntu uwo ari we wese nk'uko twabivuga mu kanya uhaguruka akavuga ati ibi bintu bigomba guhinduka bakaba bamusiga icyasha ariko ntabwo ubundi umuntu mwakira gihugu washinzwe ibyaha nk'ibi ngibi bashobora kumwemera yuko ahura n'ikinyamakuru kitari icyabo wenda buriya bashobora kuba ari ukuntu bakoranaga kuko iki ngiki ruva ari cya kindi cya Professeur Kayumba Christopher nawe uri mu gihome by the way iki kinyamakuru nawe ndumva gitarageze kigiye kumureba wagishinze ariko cyagiye kureba Sankara aho ngaho nawe ikintu cyanshanze cyane ndavuga se agatsiko biragaragara yuko kari guhindura umuvuno ariko uko kari guhindura bya bimenyetso by'igihe karawuhindura nabi kubera yuko Sankara abantu bose baramuzi ibyo yakoze yarabikoze kugeza ubwo agatsiko kamushimutaga ntabwo nkeka yuko rero kwitwaza kujya kuvuga yuko bagiye kuvugamo General Kayumba kujya kuvugamo ihuriro hari ikintu biraza guhindura mu mitwe y'abanyarwanda ariko nanone ntabwo nkeka ko ino bibanditse ari ibintu bigenewe abanyarwanda mu by'ukuri ndumva ari wanabikomojeho nkeka ko ari ibintu bigenewe abanyamahanga byo kugira ngo babihuze n'urubanza rwa yikuza ariko bagira ngo bacubye iby'urubanza cyane ngo kugira ngo babishyireho igihu noneho abantu bajye guhugirwa muri ibi ngibi bya Kayumba ya General Kayumba ngo uko yaba yarakiriye Kalisa Sankara akaba ariwe ngo watumye ahinduka kandi Sankara ari we wivugira yuko yahunze u Rwanda kubona ko yabonye ko adashobora kurubamo akaba nta hantu hamwe avuga yuko generali we waba wamufashije cyangwa se undi muntu wo mu ihuriro nyarwanda ibi rero niho mvuga ni agatsiko ahantu kageze mu by'ukuri kageze ahantu harindimuka kubera yuko urebye ibintu byabo ukuntu biri kugenda bimeze nk'aho bagenda babura kontrole kwa bwa mukanya iranyandiko twavugaga yuko ishobora kuba atari yo bafata n'ibingibi nanone bari kuza gusobanura ibintu mu by'ukuri umuntu wese mukuru uzi ubwenge yasoma kumva akabona ko bitanashoboka ko Kalisa Sankara yaba arahuye na General Kayumba ntabwo ari ikintu gitangaje kubera yuko nimba General ari umurida muri mu ihuriro nyarwanda nta kintu gitangaje ko yahura n'abantu bashobora kwinjira mu ihuriro ariko kugira ngo avuge yuko ngo yamwemereye yuko ngo azamuha umwanya ibyo nabyo ni ibintu bikomeye cyane cyangwa se bishaka wenda kuza ngo nanone bize gusiga icyasha ihuriro nyarwanda na General Kayumba Nyamwasa kubera yuko kuvuga yuko ngo yamwemereye kugira ngo afature umwanya ntabwo nkeka yuko mu ihuriro nyarwanda umuntu waba ufite ubunararibonye n'ubushobozi bukomeye ku buryo ajya gufata imyanya nk'umwe muri ya myanya yari kuba Kalisa Sankara n'ubwo wenda nawe yashobora kuba yagira ikindi kintu yakora mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no mu bundi butegetsi ariko kuvuga yuko ngo General yamwemereye iyo myanya ngo ngiye ngo ubutegetsi buzaba buhindutse ibyo ngibyo abantu bose cyangwa se n'abatari babizi bamenye yuko ibyo bintu bidashoboka ntabwo ari uko nko mu ihuriro dukora ntabwo ari uko nko ihuriro ryubatse ntabwo imyanya itangwa n'umuntu umwe mu ihuriro yaba mu ihuriro noneho birumvikana yuko tugeze mu gihugu ibintu turi kurwanya ntabwo aribyo twajya gushyira nanone mu bikorwa turamuka tugeze ku gihugu dufashe igihugu mu bihe bizaza ku buryo rero ibi ngibi ni bya bindi agatsiko gahora gashaka katwita amazina kagerageza aho gapfunda imitwe kugira ngo gashobore kwangisha abanyarwanda n'abanyamahanga ihuriro nyarwanda ariko ihuriro nyarwanda abanyarwanda barabizi bazi icyo rigamije bazi uko dukora ku buryo ibi ngibi bifata nk'ibitabapfu mu by'ukuri ariko nibakomeze bishyire hanze ni byiza cyane barakoresha Sankara mu minsi ishize twari turi kureba ndumva Serge wabibonye video y'uwitwa ndumva ari Janvier Nyagasaza cyangwa sinzi irindwi
Nyagasaza
ubwanjye nakavuga ngo bamuhaga amakuru atariyo ibyo ni byo twari tumenyereye ko abantu bose bagiye bavuga yuko ngo babaha amakuru atariyo ngo ukuntu mu Rwanda bimeze none Sankara nawe yazanye akandi gashya yuko ngo ari imyanya bemerera abantu cyangwa ibiki ibi byose akaba ari ibintu byo kugira ngo barangaze abantu ariko abantu bo kurangara ntabwo bagihari na niba bakina hari bake cyane agatsiko rero ni gasikane ni gafungure gasanda gapira gakire hasi dukine n'ibindi byo kujya guta ibitabapfu babyihorere kubera yuko abanyarwanda barakanuye amaso abanyarwanda barajijutse kandi abanyarwanda bashaka ko ibintu bihinduka uyu munsi ntabwo ushobora gufata umuntu washimutse ngo umwicaze hariya uvuge ngo arajya kuvuga hanyuma ngo abantu ibyo bintu uri gushaka ko avuga ngo abantu babyemere ntabwo bishoboka ubu Sankara ntabwo yijyanye mu Rwanda na hariya yagiye bayidowe ntabwo yijyanye bamuzanye ngo naza avuge biriya yavuze ku buryo rero biriya ni ibintu bigaragarira buri wese twavuga mu kanya Paul Rusesabagina udashobora no kugira ngo n'abavoka be baze baganire nta muntu uhari izo kamera zidahari kugira ngo noneho bafate Sankara bakatiye bamushyire hariya ngo agiye gutanga ibitekerezo bye urumva yuko ni ibintu bihabanye ku buryo agatsiko rero ndi kubona ngiye kari guta bitabapfu ntabwo twabitindaho cyane ariko iki ni ikindi kimenyetso cy'igihe cy'uko ibintu biri guhinduka kandi ko abantu rwose bagombye gukomeza gushyira ingufu mu byo bari gukora kugira ngo aka gatsiko gakomeze gasare gakora ibintu nka biriya kubera yuko byanze bikunze ko kugenda kazagenda ikibazo ni ukuvuga ngo ni ryari dushaka ko byihuta dushaka yuko ibitambo biba bike cyane bishoboka ariyo mpamvu tuvuga tuti mureke dushyiremo ingufu namwe mukijijinganya nimuze tuvane aka gatsiko abantu bagira uruvugiro abantu bagira ubwisanzure ibibazo bindi byose tuze tubishyiraho ngo ku meza twicare nk'abanyarwanda tubicoce tubihute kandi tuzabonera ibisubizo kubera ko dufite ubushobozi kandi dufite n'ubushake nta mpamvu rero ibintu tutazabigeraho ariko birasaba yuko duhaguruka kugira ngo tugire bizatinda wenda ariko bizarangira ntituzabirangiza wenda twebwe turi kuvuga uyu munsi ariko abandi badukurikira bazabirangiza kandi nta n'ikintu kivuga ariko tutazanabirangiza seje ngiye mfite icyizere yuko ibintu tuzabirangiza kubera yuko dufite determination kandi dufite n'ubushobozi bwo kugira ngo tubirangize tuzabirangiza rero nta mpungenge abanyarwanda batugirira icyizere baze dufatanye ubundi barebe ko ibintu tutabikora nk'uko bigomba gukorwa seje urakoze
Patrick urakoze ntacyo nakongeraho kuko bisobanuye neza ushimangiye uko dukorana nuko ubuyobozi bukora ahubwo ikintu cyantunguye ubu noneho wowe bakwije kuzahabwa uwe mwanya Patrick muziko muziko uri coordinateur w'intara ya Canada ubu te agatiko rikavaho uzahabwa uwe mwanya
agatiko agatsiko kajya kibagirwa ko u Rwanda rw'abanyarwanda kandi ko abanyarwanda aribo bagomba kwihitiramo ababayobora uko gakora niko gatekereza ko n'abandi bagomba gukora kandi ibyo ngibyo nibyo byatumye duhaguruka jisoma kugira ngo ibyo bikorere mibi yose tuyivaneho abanyarwanda bongere bisubize igihugu cyabo bongere basubirane ubutegetsi bagombye kuba bafite ku gihugu cyabo
ya kuko hari abantu bankurikiye nyine barimo guseka bati we bakugenewe umwanya wo zabwuhe bandi we ntabwo aribyo bintu biba byaratuzanye ariko urumva ko ibi bintu Sankara avuga hano muri iyi nkuru cyangwa abagiye kumureba hari umubwiye ati ariko wabuzi niba Victoire Ingabire yageze ahabwa interview muri gereza muri ya myaka yafunzwe ntayo atoro Ingabire atangiye kuganira n'itangazamakuru afunguwe kuri za mbabazi za Kagame nubwo we avuga ko atazihawe ariko sinzi bujye muri iyo contest ariko yongeye gusoma itangazamakuru ari uko avuye mu gihome Ingabire kuki atasuye ngo ahabwe interview asobanure ibye hari n'abandi bari mu gihe uyu munsi batajya kurebwa ariko kubera iki Sankara ajya kurebwa mbere y'uko ubujure butangira 16 batangira ku 17 kandi akavuga ngo aremera ibyaha byose ariko Rusesabagina ntabwo arimo kubyemera arimo gushinja Rusesabagina none hano rero inkuru abayirebye aravuga ati ubundi baratubwirira ijurira ry'urubanza rw'ubushinjacyaha ariko bakatubwira RNC na Kayumba ntibavuga MFCD na FLN murabona ukuntu bakina amakarita abasomye nta nkuru baribaza bati kontesite y'inkuru batubwiye bavuga ngo ese 17 hari ubujurire bw'urubanza ariko inkuru ntabwo ivuga kuri MFCD na FLN iravuga kuri inkuru nyarwanda na Kayumba ikintu rero wenda navuga muri iyi nkuru uzasanga abantu banariza cipa batangira kuvuga bati niko mukora niko muteye buriya niko bimeze iwanyu ariko nagira ngo rwose kubajya imanyarukira mu Rwanda mbabwira ko atari ukuri ibi rwose ni ubwa mbere nanabyumva by the way abakurikiye ibiganiro bya Sankara avuye mu ihuriro yagiye avuga ihuriro niyabi n'ubuyobozi kandi biri normal biranumvikana erega iyi ni politiki umuntu ashobora kuvuga ati sibye ko ni ibintu bigayitse binapfuye ndakeka twese turi abantu b'abagabo hano bareba mu cyerekezo kimwe uyu munsi ntandukanye nawe Patrick ntandukanye na Roger ntabwo kugira ngo ngere ku ntsinzi cyangwa ku byo nifuza ngombe gusenya Roger cyangwa Patrick oya ntabwo ngombe kubasenya kubera ko namwe hari aho tuzahurira tukubaka tugakomezanya nimwe navugaga ngo mu Rwanda abavuga ngo turi inyangarwanda cyangwa turabanzi b'u Rwanda oya nusomu desopoza dufite vizi itandukanye n'iyanyu ariko kuba tuvuga ngo mutureke dukompetinge umunyarwanda azahitiremo n'umwarubitire umunyarwanda ni arubitire wahita bati vision ya Roger itandukanye n'iya Patrick ndahitamo Patrick cyangwa Roger ni rero bya Sankara abibuka Sankara bazi neza ko akimara gushinga ishyaka rye RRM yaravuze ati ihura nyarwanda narivuyemo bitewe n'ibintu ABCD ntabwo yabivuze kubitira avuga ati nijejwe ibi n'ibi n'ibi ariko arabivugira muri kungo ya FPR Inkotanyi uko kuri kungo ya FPR Inkotanyi atavuze afite ubwisanzure atisanzuye avuga ati dore Kayumba yari yarambwiye ibi n'ibi 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 izo reverasiyo Sankara zi wenyine zitazwi n'abayobozi muri Afurika y'Epfo bari muri komite egizegitifu zitazwi n'abantu muri biro politike tutazi kandi bareba politike yari afite mu ihuriro ase ni mu buyobozi bw'ihuriro by the way yari mu buyobozi ariko lokali atari ubuyobozi ku isi ukibaza uti abayobozi bari mu buyobozi bw'isi bo bazatekereza iki
utanariza bavuga kuti ariko zuko bya bya no kuko bikomeye buryo ari abantu bari barahawe imyanya nge nta mwanya nahawe ari wambwiye ati wewe wahawe mwanya
urije yo myanya wenda abantu wenda mugufasha abantu kugira ngo bumve nekereza ko Sankara mbere yo kugira ngo bamwemere kugira ngo azaje kuba ministre w'ubutabera cyangwa se procureur general bari bari kubanza wenda bakanamuha no kugira ngo abe wenda coordinateur w'intara ya Afrika d'Isi Afrique du Sud cyangwa se wenda bakamuzana bakamugira komiseri cyangwa se bakamuha n'undi mwanya mu rwego rwo hejuru rw'ihuri uwo muntu ugomba kuzajya gufata iyo myanya ikomeye cyane niba dufashe yuko umuntu waje kuvugana na wari general yagize imirimo ikomeye cyane azukura igihugu kiyoborwa akaba ariko aricyo kintu yamwemereye koko tuvuga ko ari kujya kimwemereye yari no gutangira kumutegura cyane cyane ko avuga yuko ari mu mezi atandatu ari gukurikiraho none uwo muntu batarari gutegura kandi agomba kujya gufata iyo myanya ikomeye mezi atandatu ubwo ngubwo umuntu wese utekereza yumva ibyo bintu bishoboka koko mu by'ukuri
komedi sampurusa kandi rega murabona ukuntu esiperi yatugize iradukina umuzungana arara ni bya bindi baza muri Canada evoze ati bankuye muri Canada bajya kunshyira muri minisiteri y'ubutabera ariko ubundi ni gute umuntu akubwira ngo nkuvanye ahantu ngiye kuguha umwanya ariko ubwo yarabyivugiye ati navuye muri Canada umukuru w'igihugu yaravuze ati muze mwubake naganira na Musoni James nzanzi ko mfite umwanya muri minisiteri y'ubutabera hari abantu bahabwa imyanya ina defense Patrick ibyo byo ntabwo twabi questioning ariko ngiye ikintu kimangira ngaha iyi ntagare y'imikorere y'ihuriro nyarwanda mazemo imyaka 11 ku ikubitiro hari undi ubizi kundusha wenda yazambwira ariko kuri uyu mugoroba aho mpagaze na ngaha Patrick mureke inyigo tuyisubikira ahangaha tuzwe n'abanyarwanda ko ibyo atari ukuri si uko Rwanda National Congress ikora ahubwo ikibazo ni uko nyine abantu babaza bati ntabwo yatubwiye ku mikorere ya MLCD cyangwa ya FN yavuze gusa kuri Kayumba n'ihuriro nyarwanda Roger komatere ngufi cyane nari wabyibaza uhita ubona muri bya nirwa ashinja n'umubyeyi wawe nyine ko amubwira ati kuki witandukanye n'umunyarwanda bwawe uvuga ngo urumubirigi kandi urumunyarwanda ariko mu gihe wanyoboraga warashaka kuba perezida wa repubulika
ibyo Sankara wenda yavuze muri interview y'ejo bundi n'ibyo yavuze mu rukiko rubanza gitangira nanjye mu by'ukuri hari igihe sikizwe rubanza avuga se Sankara niwe mushinjacyaha eske nawe bagomba kumuha umushahara gukore gukora kurusha abashinjacyaha ariko nanone bavuga uti Sankara nawe baramushimuse inzira yanyuzemo ni ndende ntabwo tuzizi kuri hariya ntabwo biba byoroshye ku buryo ntabwo namushinja ububwa cyangwa ubugwari bundi ntabwo ntatamenya ukuri ariko icyo nzi ni uko ntakwemera ari byo yavuze ejo muri interview nshyashya ari n'ibyo yavuze mu rukiko nabyo urumva ko ni ibintu bigaragara ko yabivuze kuko ikiboko kimuri hejuru cyangwa se wenda afite ibyo bamwemera bwati uvuze ibi twadohora ku kuri cya jyana twe twaguhaye ariko nawe nko nako mbere mu rukiko yabaye nk'ugerageje yarabakoraga byagaragara ko yakoze akazi ibyo yari amusabye kuko ntabwo nshaka ko byamuvuye ku mutima byavugaga mu rubanza aho no bageze aho gutanga ibihano abona ntibadohe bamuhaye nk'iby'abandi ku buryo nawe abonye ko muntuza mu rubanza rurangira nawe yasaye nk'utanga yavuga ati nagiye ntanga amakuru mba ibyo mushaka byose none no kumunyituye n'ubu wenda niba bavuze bati wenda uyu kujurira n'ubundi ndawe turagukeneye kuri ibi ngibi kuko na mbere ubona ko yakomeza kuzanamo ihuriro nyarwanda z'amarensi mu rubanza ujya kenda nabyo nkeka ko ari ibintu bamuze ko arenzi ntawe yari ihuriye n'urwo rubanza rw'abantu 19 nayo kuba nkeka ko u Rwanda ushaka ukuntu batagetinga ntuza opposition yose bakaye kurya wasanga nko basaba bakeka nko basa nka bacha gutegura urubanza rwa arenzi aravuga ati bafite abantu bashaka gushimuta bafite kuri liste baza bati tuzaba dufite information twakuye mu rubanza kandi zize ko zavuzwe ku mugaragaro ariko ndumva na mu Rwanda iyo wahageze ni wahageze ubutabera urabwibagirwa ariko ibyo Sankara yavuga numva nta muntu wabiha agaciro atari ukubera ko tutemera ko afite ubutwara bufite niba atabufite nawe ibyo bizagaragara ariko kuba umuntu ari hariya ahantu ntabwo biba byoroshye ku buryo n'abagabo n'abatwa ko abantu bakomeye mu mutwari igihe bari abantu bashaka kwera ibyo icarubozo ibintu byinshi unyuramo urahubwira ati cyakora ukoze ibi ngibi wenda twadohora ufite umuryango hariya aho 20 tubaguha 3 ukajya mu busivire amantu ashobora kubatante ntabwo ari ibintu washyigikira ariko none ntiwabyita ubwa buryo hari gihe buryo umuntu aze ntabwo abantu bateye kimwe ariko ntabwo nabe agaciro kenshi yavuze reka ko bivuze za politiki ramico ryabo n'ubundi nk'uko babiteguye
Roger ugize neza sinzi wenda ntabwo nshaka kubivuga muri uburyo ariko wenda binagaragaza imiterere y'abanyarwanda ko abanyarwanda burya ni abantu banakunda kugaragaza ko bafite ikintu barepresenta muri sosiyete cyane cyane iyo bigeze muri iyi mpinduramatwara y'abanyarwanda hari bamwe njya numva bati ntabwo nafatanya namwe ntazaba perezida wa repubulika ntabwo nafatanya namwe ntazaba minisitiri w'intebe cyangwa utangize runaka hari n'amazina njya numva aha ngaha abantu bavuga bati mu banyamasengesho bavuga ko aribo beretswe iyo basenga bavuga ko bazaba perezida bazasimbura Kagame njya mbyumva nkumva amazina y'abantu nkavuga ariko se serious uriyicara ukavuga uti abanyamasengesho bavuga ko mwiyerekwa babona ariwo uzasimbura Kagame ntacyo ukora wicaye ujya kuri jobe yawe buri munsi ariko bavuga ngo hari abanyamasengesho bakubona ko ari wowe uzasimbura Kagame njya mbyumva sishakuvuga amazina aha ngaha ariko ubwo murabizi wenda mujya mubyumva hirya no hino dufite abayirite benshi b'abanyarwanda bakora politiki batikana kuriya abamusengera bavuga yuko ari uzasimbura umukuru w'igihugu abandi bati magaya narabihanuye ati nibirangira gutya Kagame aciye mu Bugesera bakamukubita wa mwambi w'igishirira ati bizagenda gutya ugasanga abantu muricaye mu kiganiro barakubwiye bati kujya Kagame aveho agomba gupfa aciye mu Bugesera ati kuba atarajya mu Bugesera ati kandi aratinya ati bivuga ko impinduka itaregereza
ariko nyega ko abantu benshi bituma tutanatwa abantu buresa bayitekereza ariko tukibagirwa abanyarwanda muri rusange abantu benshi basufura muri ya systeme cyane cyane bari mu gihugu cyangwa bari mu mwizi nkambi ntabwo kuvuga ngo nguwe ngo za ministre nguri ngo zaba ngo perezida ngo depite sinzi abantu byose babitekereza kandi babyemera birabaje ko nibo batuma ibintu bitavansa nkuko byagombye ariko nyaka ko abantu twambye sinzi niba hari ukunzwe na solution ko abantu basa nk'abaganira tukareba impamvu ibintu bitavansa nkuko byagombye kwavansa kandi ibyo byo kuba abantu bafite expectation ko buri wese ugomba gukora kuko uzabona umwanya uyu niwe kugira ngo uvuge nditanze kugira ngo ngire icyo mara umunyarwanda mwene wacu cyangwa n'umuntu muri rusange utume karakare ko abantu benshi n'abatabanyarwanda bari kuharenganira njye kwishimbe tugaze nk'abishyize ku ruhande ejo nze kwimyuta hari none kumwe
okay andi kuri myuta kubemera ibyo bakamara mwabonye ko profete cyangwa muhanuzi wo muri divine kingdom ndakeka yitwa ndovu yahanuye ko ari umukuru w'igihugu mu karere k'ibiyaga bigari ngo waba ugiye kuvaho kandi arimare arabisengera mu iyerekwa yavuze ko uwo muntu yaba amaze one deke cyangwa two deke ati uwo muntu ni umudikitetazi ati nabibonye mwereko ko agiye kuvaho abantu benshi banditse bati Kagame none hari umuntu anyanya ngende seka adatembagara ati murabona ko nayo Imana yibeshye ati bavuze ko uyu muntu arwaye prostate ati kandi nayo Imana yavuze ko ashirira umugongo
ariko uwo muntu agakurikiye neza ko akora yavuze yuko uwo muntu arwaye koko agerageza kubihisha
ararwaye ariko bavuze ko warwaye indwara ya prostate
ya prostate yes ariko bagerageza kubihisha
ariko hari itandukanye hagati ya prostate no gushirira ubwonko
atatu bari dute bose ndi banarwaye nuko banabihisha ku mugore ndarwa bafite dukuntu babihisha ariko
na sisi batembagara ndavuga ndi aba ni abakristu aravuga ati musengere uwo mukuru w'igihugu ararwaye kandi n'umunyagitugu abantu bose bararekereje barashaka gufata ingoma ashaka kureka ko haba peaceful transition abantu bose bati ni Kagame ni Kagame
no gusengera umudikitera ujya gusengera abaturage umuntu nawe ko nta yibeshya ahubwo gusengera
ikintu cyane ubwo nyine abantu bamubwiraga bati urabona naho Imana yari yabibonye ariko nuko yavuze ko yakiri ubwonko kandi ndarwaye prostate atari itandukanye zo mu rwongo no mu mabya guseka kugira ngo duseke kuko abanyarwanda bose babandika babanyandikira ngaya n'ibindi ariko pastor ndovu nyine iriya message yabonye abantu bose bagiye bandika bati uyu muntu ninde bati ni Kagame reka rero tuvuge twihuta kuri diplomasi muri East Africa niyo ngira ngo tutoreze mu minota mike cyane ntabwo ibintu byinshi turi buvuge mumaze iminsi mubona intumwa zitandukanye zizana ubutumwa twahera kuri intumwa idasanzwe ya Perezida Museveni ayabare wari mu Kigali mu Rwanda ejo twaramubonye kuri village rwo batwereka ko yazanye ubutumwa Kagame ubutumwa yazanye ntabwo tubuzi ntabwo tuzi icyavuzwemo ariko icy'ingenzi nuko twemera yuko bahuye ariko uko byagenda kose mu gihe nyine ubutumwa mukigenderaga twabonye n'uwagiye kureba Madame Suluhu Hassan perezida wa Tanzania icyarimwe twibaza tuti izi ntumwa zidasanzwe zijyana ubutumwa zijyanye iki ubutumwa bwari bukuyemo iki ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda rero ibitutsi mwarabibonye byinshi cyane ibitutsi duhereye kuri Yolande Macron o Yolande Macron ajya ni Yolande cyangwa ni Yvonne ndakeka ni
ndakeka ari Yolande Macron
Yolande Macron Yolande pas Yvonne pardon
Yolande Macron
ya Yolande Macron akaba ari umuvugizi wa Leta y'agatsiko umuvugizi wa Leta y'agatsiko kuri Twitter ze batukana abantu benshi barambwiye bati siyaba zikiriza kuvugira ko ubutumwa butari bushimishije ni imyitwarire yaba abantu bo mu gatsiko barimo gukoresha imvugo barimo gukoresha ibitutsi batuka igihugu cya Uganda nanone nahera ku butumwa bwanditswe na umuhungu wa Museveni Mohozi yari yanditse ati ku bantu barwanya Kagame Kagame he's my uncle Kagame ni my uncle tumurwanya Kagame rwose agomba kwitonda abantu nabo bagatangira kuvuga kuri Mohozi kandi urebye ibintu bya Mohozi aba yandika abantu bagomba no kwitonda kuko Mohozi Twitter ye buriya uzareba ibi navuga araprovoka kugira ngo arebe ibintu amanoteza mu mutwe nabonye n'abantu bavuga batari ko se Mohozi ibi ni ibiki koko noneho atangiye kuvugira Kagame kandi twatuzi ko rwose Uganda ishyigikiye abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda niyo mvuga kuvuga ngo abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ajye sinyikunda kuko navuze ni somo desopoza turabona opozinga imitegekere y'iri Kigali ntabwo twebwe twanga cyangwa turwanya u Rwanda somo desopoza bamwe bakora ibiganiro abandi kuri Twitter baratukana bati Mohozi nawe bakuguze nawe uri umugambanyi ariko wanarebe ugahita agarura message ati nta defeating UPDF batisero ne binavuze ni ibiki irwanda bakamutuka urabona ko ari ibintu byinshi cyane mu karere bihari ariko muri diplomacy abantu bakwiye kwitonda bakanarayizinga barebye message n'icyo mashaka kuvuga ubwo navuga mu butumwa bwa Mohozi nkareba abamvoye special bamaze iminsi bagenda muri Kenya muri Tanzania mu Rwanda tukareba abarundi bamaze batanga ubutumwa rawe ryano hino urabona ko geopolitiki na diplomasi ni ikintu gikomeye cyane ariko ku Rwanda bo bahisemo ya politiki ishwanye n'amahanga no gutukana roshe reka nguhereho Yolande Macron ibitutsi bye n'abamotsi b'i Kigali barahagurutse batuka intumwa ya Uganda n'abagande bavuga bati style mushyigikiye terorisme mushyigikiye imitwe y'iterabwoba abica abanyarwanda ibyo mutubwira ngo murashaka gukora normalization ntabwo tubyumva ahubwo mwebwe mufatanyije n'abatwica cyangwa abakora terorisme ugasanga no bwa butumwa bwaba bwazaniwe kaga butare ni favor butare ubutumwa wenda bumunezeza cyangwa bumuha icyizere niyo mpamvu tubonera imyitwarire y'intumwa ya guverinoma ari imyitwarire igayitse y'ubushumba y'ibitutsi kimwe n'abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga bose batangiye gutuka nyine ubutegetsi bwa Uganda na Mohozi bamaze kubona yuko wenda ibyo Yolande Macron yavuze bitari bishimishije babona ko ubutumwa bahawe wenda byari gasupo cyangwa warning ku myitwarire y'ikinyeshyamba ikorwa na Leta ya Kagame mu karere k'ibiyaga bigari komantari yawe ngufi niba wenda aricyo utekereza kuri ya butumwa
bana nyine ahubwo urabintanda rero nti ugasanga wenda buriya butumwa bwari gasopo ati enough is enough ku buryo ariko ni hahandi nubwo umuntu akuzere gasopo harimo bari abantu basanga bavuga na Leta cyane cyane barajya kuvuga ku kuri za social media bavuga ibintu bimeze nk'iby'abashumba umuntu atambye kujya umuntu ajya gutukana kuko utari utishimiye ubutumwa baguhaye cyangwa icyo cyose uhagarara leta nteka kugomba kwitwa nk'umuntu umuntu mukuru w'umunyacyubahiro kuburyo bujya gutangira kujya gutana amagambo n'ayo ntago byubahitse ariko none ntibitangaje kandi sibishya n'indi ko badashaka bazabikosora ariko bayanuka mu biteya biteye isoni twizere ko wenda hari ikintu kizasohoka bakaduha twa detaye ko ubwo butumwa bwatumye abantu bana basa nk'abataye umutwe ariko nkeka ko ashobora kuba ari gasopo kurusha ibindi wenda bari bizeye
Komande Patrick ubutumwa nyine Museveni yohereje Kaga ntabwo tuzi ubyikubiyemo ariko imyitwarire y'intumwa ya guverinoma mu magambo ye ubona yuko wenda bishobora kuba wenda ari warning bahawe cyangwa kubihaniza bitewe n'uko bwanatanze muri Tanzania wenda bavuga bati reka duhe abandi bakuru b'ibihugu tugaragaza yuko turi mu rugamba rwo kurwanya ADF kandi leta y'u Rwanda nayo ni ADF iyo turwanya rero ibyihebe hari n'ababishyigikiye tugomba kuha warning cyane cyane leta n'ibihugu wowe ubyumva ute kuba Yolande Macron n'abandi bamotsi bakoresha imbuga nkoranyambaga bose nyuma yaho buriya butumwa butangiwe barahise batangira kwandika no kurwanya Uganda duciye no mu nkuru z'igihe bigaragara yuko batabaye satisfy kuri message wenda yashyikirijwe umukuru wa moto ariwe Kaga
Serge urakoze cyane ndikumva rwose ukomoje ku kintu natekerezaga ngiye kuri izi ngendo zaba izi ntumwa za Perezida Museveni mu karere cyane cyane ko hariya mu Rwanda urebye ukurikiye neza ukuntu ibintu biri kugenda hariya muri rwa rugamba rwo kurwanya ADF kandi una considere yuko ADF amugani ari ni RDF byo ngiye n'uri yabisanzwe bizwi ariko ntago wenda umuntu wese no kubyagaraho cyane imbere y'igihe kuba rero wenda Museveni cyangwa Uganda none imaze kugerayo hari ibintu yaba yaragombye yarabonye none twavuga ngo ni nka za factors zigaragaza yuko aba Kaga n'ingabo ze bashobora kuba bariyo akaba baraje yaroheje umuntu kugira ngo ajye kumubwira yuko nibatitonda cyangwa se nibatava muri ibyo bintu ko bizabagiraho ingaruka ariko akaba yaranabutanze n'ahandi mu karere kugira ngo bose babe babizi kugira ngo nihagire ikintu kiramuka kibaye bazabe bose byaramaze kubibabwira ntago byanangaza cyane cyane nyine nk'uko bigaragara urebye ukuntu Kigali ubutegetsi bw'agatsiko bwahise bujya kuri defensive bugatangira gutukana nk'uko bisanzwe bigaragaza cyane yuko ubutumwa bwo ntago babwishimiye cyangwa se n'ubundi bibona bateye n'ubwoba ku buryo rero ntago tuzi neza ubwaribwo ariko ntago bwaba buri kure cyane y'ibintu bibateye ubwoba mujye mwibuka igihe ndumva ari perezida wa Tanzania ni wabwiye Kaga yuko afite inyungu yo kugira ngo aganire n'abamurwanya
Jakaya Kikwete
c'est ça merci ukuntu yamututse ukuntu byagenze ntago bitaniye cyane riri ngiri ku buryo rero ngenda bibona cyane ngasanga ari ibintu bituruka hariya muri Ituri bituruka muri Congo bagiye kumubwira baramubwira bati witonde kubera yuko nukomeza gutya umuriro kwakaho none yo bakaba basaze rero batangiye gutukana nk'aho ari ikintu bibihindure ariko ikindi kigaragara nanone ni ukuntu u Rwanda rusa nk'aho ruri rwahawe akato kubera ko uyu urebye ukuntu Uganda yagiye kureba bariya bose ukareba ukuntu mu Burundi bimeze ukareba imibanire y'u Burundi na Uganda na Congo na Tanzania ubona ko u Rwanda ruri ku ruhande mu by'ukuri ku buryo rero ibi ngibi ntabwo ari amakuru meza ku Banyarwanda ariko cyane cyane ku gatsiko kubera yuko byanga bikunda nkeka ko bamaze kumenya agatsiko uko gakora bamaze kumenya uko gahagaze ku buryo ntago nkeka ko bazakomeza kukwihanganira igihe kirekire kereka nibagira imba nikagira Imana ziranza guzuriya mu pasteur zikabazo ariko ubundi ntago nkeka yuko ubushwanyi n'amahanga bwa kara gatiko buzongera kumara igihe kirekire cyane kuko ikigaragara cyo nuko bisa nk'aho mu karere babuhagurikiye bashobora gutukana bashobora kugira iki byose barabyandikaho iminsi myinshi cyane nabonye n'ubundi no kuri ya Twitter ya y'umuhungu wa Museveni nayo bagiye bakoze ibiganiro byinshi cyane ku buryo urabona bataye umutwe bega mu byukuri no guteza tukazareba ariko uko byahinda kose tuzabimenya buriya kaga birashaka kuzabitubwira mbere yuko iminsi y'imbere azabitubwira buriya sinzi niba ari ikintu giteguye mu Rwanda muri iminsi kurya azavuga niba azagishobora kuvuga ariko tuzabimenya byanga bikunda serije ndumva ari cyo nabivugaho urakoze
urakoze cyane Comrade Patrick kuri ifoto nyine ni ayabare yagiye kureba kaga hariya rero n'indi n'undi defense spokesperson nyine yagiye muri Tanzania urabona ku munsi umwe ku butumwa umwe ubwo hari undi wari wagiye muri Kenya ntabwo mufitane imbere yanjye ubutumwa bwatangiwe icyarimwe abantu bose bavuga bati ubutumwa bwari bukubiyemo iki Museveni yatangiye icyarimwe ku bihugu bitatu ubwo murabyibuka ko mbere yawo hari undi wari wagiye mu Burundi urabona yuko East Africa hari ubutumwa bagiye butangwa nyine ariko ubu ndibana ku gihugu cya Uganda icyarimwe n'abarundi nabo bagiye batanga ubutumwa butandukanye mu bihugu turabyibuka twari twavuze kuri delegation ya Kigali hari n'ibindi benda byakozwe ntabwo nkurikira abarundi cyane ariko murabyumva nicyo nagira ngo nshimangira ngaha rero abantu batekereze kuri izi message n'ikiba cyishe inyuma ibyo byose nyine bigaragaza uko akarere kawe gahagaze munyemerero dusore ahangaha shitima n'umutwe n'umutwe wa gita kuri mugoroba inotera turangiranye shimire Roger Rusesabagina shimire Patrick ariko bivuze ko izi nkuru tuzazikomeza n'ejo ejo mu kiganiro nyine ubucamaza n'amategeko tuzaganira ku bindi bintu bitandukanye ariko kuri ya nkuru ya Davos n'ibyo Kagame azavugayo ndacyabimonitoringa ejo niyo aba yavuze nzababwira ibyo zaba yavuze turebe n'uko platform yahawe n'icyo yavuze ntabwo byiza ariko kubambazaga bati Davos ariyo kuri gahunda nababwiye ko ariyo hari abanyandikiye bati cyaje kandi ubutumwa abanyandikiye kuri ya nkuru ya Davos hari uwanyandikiye kare ambwira ati aha yambwiraga ati Paula pronunciation ni Paula Paula ubanza ari igitaliyani ndakeka cyo yambwiraga so tuzabikomazaho ejo wenda tumenye iriya nkuru ya Davos ariko urabona ko Kagame nyine afite ikibazo agomba gushaka platform ajyaho kugira ngo yigaragaze Roger Rusesabagina reka nkwere udusoza mu gihe cy'amasegonda make niba ari ubutumwa bufite abanyarwanda badukurikiye ijambo rero ryanyu
Sejo urakoze cyane nagira ngo ngushimire kuba wongera no ku mijambo aho navuganira umusaza akanavugana n'umuryango nshimire n'abadukurikira na RNC kuba mushyamiye foro kwa mushyaho radiyo muhatubera aho dushobora kuba mukahatubera mukatubera amakuru bigatuma n'abantu bakomeza ari motive nabyo birafasha kandi nibutse n'ahantu ko ibyo bifata ingufu bifata igihe kugira ngo ushobore gukora ikiganiro buri munsi uyu mugoroba ntabwo ari akazi kuroshye nagira ngo ushimire kandi nshime na Patrick ngombe twari duhuye nanjye umugabo cyose abangu nasimeyeho
yes muri uyu mwaka mwize guhura ntabwo ari ubwa mbere muri uyu mwaka ndetse ari bwo
bwa uyu mwaka ubwo bwa mbere ntabwo nanjye gusaza nanjye
ibintu duharamo buri munsi bisaba yuko muri taking care otherwise memory yawe yanakwibagirwa completely kuko uwo duhanganya dushyira muri polisi ituma twibagirwa tukavigivinga mu buzima bwa buri munsi
ya none ubuzima ni 24/7 nyine umuntu aba ari mu rugo akazi n'ibindi bintu byose umuntu aba ari mu rwaserera ku buryo umugani umuntu akeneye gufata break ukaho gato nabwo biba bitoroshye ntibyo bikivanga ntabwo biba byoroshye na gato
ya urakoze cyane Roger kandi udusubiza umuryango mukomeze nyine muhatane kuko ni urugamba nk'urundi ibi ntabwo ari ibintu tugomba kujyamo kuko wenda twabihisemo we must tugomba gutsinda kwa kese so tugatsinda otherwise nta yindi mpamvu dufite na esikize turanga ni ibikorwa by'ubuzima bwacu tugomba guharanira buri munsi ukabyuka uti ndakora iki mu gushyira itafari kurindi dushaka impinduka yatuma abanyarwanda baba imbere ku butegetsi bubi bwa FPR Inkotanyi
kandi option imwe ntidufite ntabwo ufite ngo ABCD dufite option imwe nta kunini ni ugukomeza umuntu agahatana
Comrade Patrick ubutumwa wasorezaho kubadukurikiye ngo ushimire ko twaba twabashe kubana nzi neza yuko hari benshi muri kanada bakurikiye bakubwira bati turakora iki murakora iki wabaye bikomozaho uti bakubwira ngo bumve ibiganiro byinshi bakabyumva ariko bikarangira nta gisubizo bafashe intara yawe uyoboye ufitemo abantu benshi les intellectuels abanyabwenge benshi banyandikira ugasanga baramaza logique nyinshi cyane zituma batajya muri ibi bikorwa nkababwira nterega muratakaza umwanya mwinshi w'ubusa ibikorwa by'abanyarwanda ntibisaba kuba uri intellectuel ntibisaba yuko uri umunyabwenge bisaba yuko ushyira mu gaciro ugaharanira ukuri ntibisaba ubwenge bwinshi bisaba yuko ushyira imbere gusa ukuri ugarebera inyungu z'abanyarwanda Patrick intara uyoboye ntabwo yoroshye ariko nzi neza ko ukomeje gukora ibishoboka byose ubutumwa bufite kuri mugoroba
Serije ndagira ngo mbaze gushimire ko wanubiye muri iki kiganiro tukagira umwanya wo kugira ngo tuganire n'abanyarwanda dufatanyije na Roger nawe wakoze kuza rwose kugira ngo uduhe ku makuru y'umusaza uduhe ku makuru yuko ibintu bimeze hariya hirya uru rugamba muri horoje ntabwo ari urwanyu mwenyine ni urugamba rw'abanyarwanda uyu munsi ni mwebwe ariko ntihatagira ikintu gikorwa ejo ni twebwe n'ejo ni abandi ku buryo rero ni urugamba rw'abanyarwanda urugamba muriho ni urwacu twese tugomba kurufatanya kugira ngo ibibazo byatumye mujya muri situation birangire kandi kugira ngo birangire nta kundi kuntu bishoboka kuretse kuvana bwa butegetsi mu by'ukuri bumeze nk'aho bwaje bwibatiye abanyarwanda ubutumwa bw'abanyarwanda bose biragaragara yuko uko byagenda kose ubu butegetsi bwo tugomba kuzabuhindura bishobora kuzatwara igihe nimukomeza kwicara cyangwa abantu nibakomeza kumva yuko bageze bari muri zone confortable bakicara bakaguma aho ngaho bakajya bareba ibikorwa bakora za analyse gusa ariko umunsi abanyarwanda twese tuzaba tumaze kumva yuko ari inshingano zacu nk'uko tuba tuzi ko tugomba kugira ikintu dushyira mu nda kugira ngo tubeho kugira ngo duhumeke tukagomba tugomba kuryama amasaha abiri cyangwa atatu kugira ngo dushobore ubwonko bushobore gukora niba bishyira mu mutwe wabo mu nshingano zacu twese ko yuko no kugira ngo tuvane buriya butegetsi nabyo ari ukwiteganyiriza kugira ngo tuzabeho icyo gihe ntabwo bizaba gifashe igihe kirekire igisubizo kizaba cyabonetse kubera yuko byanze bikunze kugira ngo tubeho tugomba kuvana buriya butegetsi bubi bumere n'abo banyarwanda nawe ubundi nibitagenda gutyo nibwo buzaturangiza kubera yuko murabona ahantu bugenda uyu munsi roje yabikomojeho nta muntu ugikora muri afurika buragenda bugateraho bushatse bugakora ibyo bishatse ibyo rero ntabwo ari ibintu tugomba kwemera ntabwo twabayeho kugira ngo bajye baduhiga nk'abari guhiga inkware ntabwo ariko bigomba kugenda tugomba kubyanga tugahaguruka tugashyiramo ingufu tugakora ibishoboka byose ibishoboka n'ibidashoboka kugira ngo ibi bintu bihagarare kandi turabishoboye ngendemera ko tubishoboye abantu birazi Nyanza cyangwa bagira iki igikomba gukorwa barakizi icy'ingenzi ni uko abantu babyumva kimwe bashyira hamwe ingufu ubundi ikibazo kikabonerwa umuti abanyarwanda kazi rero ntabwo iki ngiki ari igihe cyo kugira ngo twitare amazina cyangwa kugira ngo twishishanye ahubwo ni igihe cyo kugira ngo twegerane dushyire izo ngufu hamwe kubera ko nubwo tuvuga ko ari buriya butegetsi bw'agatsiko ni ubutegetsi buri aho ngaho bufite ukuntu bukora bw'ubugome cyane ariyo mpamvu duhora buri gihe turira bwatuvanyemo abantu birasaba rero yuko natwe dukora mu buryo budasanzwe tugakora ibintu bidasanzwe tukitanga ariko tutari kubara kugira ngo ibi bintu bizashoboke hari abantu biyemeje guhaguruka ajya mu mashyirahamwe twe turi muri aranise dufite ukuntu dukora bihora tubisobanura hano uboneka igihe cyose washaka kugira ngo tugereho cyangwa aho ariho hose ashobora kugira kuri aditahuka Serije ndayizeye buri gihe ako kazi aragakora rwose kandi agakora neza Serije mbonye n'umwanya wo kugira ngo ushimire duhure nk'abanyarwanda twicare turebe ko ikibazo ni icyacu nta wundi uzakidukemurira abakeka ko hari undi muntu uzaturuka hanze abo ngabo barabeshya bari ku ruhande nitwe tugomba gushaka igisubizo kuba ku bibazo ni ibyacu abazadufasha rero bazadufasha nyuma ariko nitwe rero tuzaba twabanje gutangira umusingi Serije ndagushimiye tuza hano buri ku mugoroba kugira ngo dusobanure ntabwo kugira ngo dusengure amakuru ni ukugira ngo twongere dushishikarize abanyarwanda tubumvishe yuko mu by'ukuri byihutirwa kugira ngo ibintu bigire kubera ko amakuru yo nabo bashobora kuyumva n'ahandi n'ibiki byose ariko tuza gusesengura kugira ngo twerekane yuko tutari dukwiye kuba dufite ubutegetsi nk'ubwo dufite mu Rwanda turi abantu b'abagabo n'abagore bajijutse bakunda igihugu cyabo bakunda bene wabo b'abanyarwanda nta mpamvu rero twakwicara ngo tureke abantu bakomeze bapfe cyangwa se abantu bakomeze bashimutwe abantu bakomeze bagirirwe nabi abantu bakomeze banyagwe abantu bakomeze bahungetwe kandi turi aho ngaho dufite imitwe itekereza dufite n'ubushobozi bwo kugira ikintu twakora nimureke dushyire ingufu aha ngombwa ubundi dusezere kari agatsiko Serije ndumva arangwa narangiriza ariko nshishikariza abanyarwanda n'abanyarwandakazi kugira ngo rwose bafatanye kandi batabane icyo ni ikintu cy'ingenzi niko nuko ko tuzatsinda buri butegetsi bubi nawo wundi ntago byakunda kandi ndarangiza nibizera yuko Imana ishobora byose nayo izakomeza ikadufasha kugira ngo ibyo dukora tujye tubikora mu buryo bunyabwo mu byukuri kubera yuko byaba bibabaje cyane tugiye gukora nk'uko aya mateka twatangiye tuvuga yuko agenda yisubiramo twemeza yuko twafashe umurongo uhamye kugira ngo aya mateka atazongera kwisubiramo bihagarare ibyabaye bibi birangire igiye umunsi tuzaba tushyize kuri butegetsi hasi hanyuma amateka bacyacya atangire kandi ayo mateka azatangira ni amateka azatuma abana b'abanyarwanda babaho mu munezero no mu bwumvikane Serije duvara ngo narekera ubundi ndagira ngo mbifurize umugoroba mwiza Roger Serije n'abaduteze amatwi bose n'abazadutega amatwi Serije ndangiza hari umukecuru w'imonte mu Bubiligi wambaye ngo nzagusuhuze nsuzaraditahuka ngo arabakunda cyane ngo nakajya aratakumvise ngo aratakumvise nasinzira nawe ndamusuhuje ubu ngubu baradukurikiye
umukecuru mubwira uti covid turimo turayifatira turayifatira ingamba turajya kumusura ndetse no muri Canada arabanyarekera bati umaze igihe tuzabiganiraho turebe ko twahura urakoze cyane Comrade Patrick munyemerere dusoze ikiganiro cyacu nshimire Comrade Patrick nshimire Comrade Roger hari mugenzi wacu dukurikiye mu Butaliyani ati Serge iyi ni inkuru yihuta ije mu kanya mu Butaliyani baravuga ngo uwishe ambasaderi Atanasio ngo yaba yafashwe muri Congo urumva rero ni ibintu inkuru mbonye kano kanya uyu muvandimwe mwambwiye Atanasio munamwibuka ko ni ambasaderi w'abataliyani waruri muri Congo warasiwe yariye muri Nord Kivu baravuga rero ngo uwishe baravuga ngo uwishe Atanasio ngo yaba yafashwe ni amakuru avuye mu Butaliyani ku mukunzi wa radiyo udukurikiye muri aya masaha ati Congo arrested biri mu Gitaliyani ariko ndayibona ni ukuvuga ngo Congo yafashe uwishe umwasasi wishe ambasaderi Atanasio biri mu Gitaliyani ariko tubibona nyine ukagenekereza Atanasio rero kuba mureba n'uyu nguyu bari kuri YouTube na Facebook ambasaderi w'abataliyani wiciwe muri Nord Kivu amakuru ava mu Butaliyani aya masaha muri iki gitondo nyine mu Butaliyani tuganira amasaha nuko batubwira ko nyine mu Butaliyani batangaza ko uwishe ambasaderi wabo mu gihugu cya Congo yatawe muri yombi ejo tuzabikurikirana tuzaza kubikurikirana cyangwa tuzabigaruka mu bigano byacu by'ejo turebe umuntu wishe Atanasio kuko kariya karere twavuze yuko karimo ingabo z'u Rwanda ubwo ntawamenye umuntu bashyizeho nyine iyi kese yo kwica Atanasio twakoze cyane mwese twabanye reka tubashimire tubabwire tuti ijoro ryiza ku bagiye kuryama umunsi mwiza kurimo kubyuka ibigano byacu byaraditaga bizakomeza ejo nzaba ndi kumwe na Maitre Valentin Akayezu muri cya kiganiro cy'ubucamanza n'amategeko tuzagaruka ku ngingo zitandukanye kubifuza kubana natwe rwose mwatwandikira tukabashyira kuri gahunda ku buryo twabana nkaba nabashimira rero Comrade Roger Comrade Patrick babwira ni ijoro ryiza kuko mugiye kuryama ugira ijoro ryiza na buta
murakoze cyane Serge ijoro ryiza nawe Patrick murakoze
murakoze cyane tubashimire nshuti mwarimu teze amatwi radiyo aho rero nadusoreza imisiyo yacu y'umugoroba nababwira nti muraryana ku bagiye kuryama umunsi mwiza kurimo kubyuka radiyo bizakomeza ejo mu kiganiro cy'ubucamanza n'amategeko nabibabwiraga na Maitre Valentin Akayezu ngiye teze ndabizi wakimuye kino kiganiro nababwira nti na hejo tuzakomeza tubane turabakunda kuri radiyo itahuka nawe ubutaha
abanyarwanda kazi zari inyungu zacu birandeba nawe birakureba twese hamwe biratureba ku nyungu z'igihugu cyacu
yego nibyo koko abari n'abategarugori nimuze muri arenisi baranimpinduka mu Rwanda